Morning, friends.
Sanibonani bangane, siyajabula kuba lapha kulokhu kusa ethabanakele futhi egameni lenkosi Jesu ukukhonzisa abantu bakhe ngezwi elilotshiweyo nangomkhuleko wabagulayo. Ngifike sekwephuzile nje mina uqobo ukuvela futhi ngijabule kakhulu ukuba lapha futhi ngibone lolu suku oluhle nonke nina bantu niphumile ukukhonza inkosi. Ngijabulile ukuthi ninamandla anele okuba sebandleni namhlanje kuseni na. Niyabo kunabantu abaningi abangakwazanga ukuza. Bangena ocingweni phezulu lapho ekhaya ngokuhamba kusuku futhi balalele abantu nje batshele bathi awu ngesonto kuseni sikhulekela abagulayo ezansi ethabanakele abantu abangenayo ngani abazange banyakaze iminyaka. Cabanga nje khona-ke niyakwazi ukuba lapha namuhla, yeka ukuthi kuyinto eyisibusiso kanjani ukwazi ukuphuma. Uyazi kule sishe sidale ngake ngasifunda sathi ngakhalaza ngokungabi nazitatulo ngaze ngabona indoda engenazo izinyawo. Ngakho-ke yilokho-ke uma uqalaza uhlale kukhona umuntu okabi kakhulu kunawe. Ngakho-ke lokho yikodwa ukucabanga kulokhu kusa ngaphezu kwakho konke ukuthi sinomsindiso nothando sithandayo nosikhathalelayo futhi sazi ukuthi lo msebenzi omkhulukazi sidlula ku kanye nezikhathi nobunzima esiyikho kuyingxenye engeyinhle yalolu hambo. Futhi kuthi ngolunye usuku siyokwemukela umzimba ungasoze wagula noma ungasoze waguga, awusoze waba njalo futhi asisoze sahlukana, sizohlala njalo sindawonye. Ngiyethanda inhlanganyelo, wonke umuntu ngiyakholwa ikakhulukazi amaKristu ayayithanda inhlanganyelo futhi yokucabanga ngenhlanganyelo yethu emangalisayo. Futhi manje-ke ngolunye usuku sizoba ndawonye ukuze singalokothi sihambe, singalokothi nje sihambe, ungalokothi ukhathazeke ngokuthi abantwana bazolimala noma lutho. Kuzoba ngeke ibe khona into enjalo, kuzoba nje ungalokothi ukhathazeke ngokuthi ukudla kwethu kuvelaphi. Bahlale bezilungiselele futhi besilungele futhi akumangalisile lokho na kulowo nyaka omkhulu zayo. Futhi yingakho sinamabandla nomoya ongcwele ukhona namuhla, abantu abafunisisayo enhliziyweni kaNkulunkulu ukubalungiselela lesi sikhathi. Yilabo abenzisa inqumo sabo manje ngalolo hlangothi, yibo abazojabulela lezo zibusiso phakade. Futhi ngithemba ukuthi uma kukhona umuntu lapha namuhla ongakaze enze lolo hlobo lwesinqumo sokukhonza inkosi Jesu, ukuthi lolu kuzoba usuku lapho nizokwenza khona. Futhi kusukela namuhla kuqhubeke uzojoyina leli bandla elikhulu lamakholwa, futhi umashe ubheke ngasekunqubeni ngolunye usuku kuzophela. Futhi uFreeman, ngikholwa ukuthi kukhona ibhentshi khona lapha, uma ungathanda kuthatha lelo manje mhlawumbe ubungahlala. Nasi sihlale sisoda lapha, thina ithabenekele lethu lincane kakhulu lapha, asinayo indawo eyanele yabantu. Kodwa nokho konke kusukela ngolwesihlanu busuku kuqhubeke sivame ukuzama ukungenisa futhi sibalethe lapho esingabakhulekela khona lapho ethabanakele ngabasonto ekuseni. Futhi izwe ngempela sinezwe eligulayo, inqwaba yabantu ukugula, inkathazo, usizi. Kodwa njengoba sisho kunesikhathi esisodwa lapho kungeke kusaba khona. Ngeke yini kumangalise lapho singeke sisaphinde sibakhulekele abagulayo, futhi singasophinde sikhulekele isoni na. Sikuphelile konke kushabalele ekukholweni okukhulu konyaka, kholeke siyophila naye. Manje siyazi ukuthi uminyene kancane phakathi lapha, futhi sifisa sengathi singanenza nithokomale kakhudlwana, kodwa sikwazi. Ngakho-ke sikhuleka nje ukuthi ubaba wethu nomusa, ubaba wasezulwini, uzonenza nijabule kakhulu enhliziyweni yenu ngobukhona bakhe, ukuthi ngeke nisibone isimo sokuminyana kufanele nihlale kuso ngenkathi izinkonzo zisaqhubeka. Sengathi ningathokomala kuye. Futhi manje namuhla sizofunda ezwini imizuzwana embalwa bese sikhulekela abagulayo nabasweleyo. Mika kulukazi inkonzo yami angiyena kakhulu uthisha ezweni likaNkulunkulu futhi mhlawumbe angazi kuningi kakhulu ngencwadi yakhe kodwa njengoba bengivame ukusho ngibazi kahle umbhali futhi lokho kuyinto esemqoka ngifune ukwazi yena ukwazi yena kungukuphila futhi nginokuphila ngokwazi yena okuphakade ukuphila okunguna phakade okungena kubhubha kunguna phakade uNkulunkulu nikeze isipho sakhe sokuphila kuphakade futhi kuhle kuze kube phakade akusoze kwabhubha futhi akusoze kwaguga futhi kunciphe umzimba wakho uzoguga ngolunye usuku uma uphila kodwa umphefumulo wakho umoya wakho awusoze waguga Ngaye nahlangana nomuntu omdala owayesedlule iminyaka eyikhulu futhi bathi babengumKristu kusukela beneminyaka eyisikhombisa obudala futhi ngathi mfowethu kunjani kanjani kuwe namhlanje na Oh wathi mfowethu Branham uya ngokuba mnandi njengoba iminyaka idlula cishe iminyaka eyikhulu nane noma imihlanu iminyaka obudala futhi ngacabanga usemnandi njengoba iminyaka idlula cishe amashumi ayisishiya galolunye nesikhombisa iminyaka engamashumi ayisishiya galolunye nesishiya galombili yokukhonza inkosi futhi yayisa lokhu iba mnandi kakhulu Ngiyacabanga lapho iminyaka eqhubeka uyobe esengcono ngaso sonke isikhathi uma sibuke emuva futhi sibone lokho uNkulunkulu asedlulise kukho futhi wasikhipha kukho futhi wasingenisa impilo yobuKristu ilo uhambo lolu uhambo olungcwele lapha futhi sidlula nje kulelizwe futhi thina sithina ngeke sihlale lapha niyakwazi izikhathi eziningi zakha indlu sithi awu mina nomndeni sizoxilisa ukuhange lapha phansi kodwa kanjani isikhathi esingakanani nani yabo awazi futhi singathanda njalo ukuthola indawo lapho esingasho khona ukuthi lokhu kungokwethu kungona phakade kodwa akukho lapha emhlabeni Asinayo indawo enjalo lapha emhlabeni kodwa kukhona ukuwe okubiza leyo ndawo futhi ngaphambi kokuba kube khona noma yini kuwe ebiza leyo ndawo ifanele ibe khona noma bekungeke kube khona lutho lapha okukubizayo utwa alukwazi ukubiza utwa ngaphandle uma kukhona utwa ukusabela kulo ngakho ke kufanele kube khona ukuthize ngaphakathi okubiza indawo ngaphambi kufanele kube nendawo ukuqala njalo ukwenza lokhu kubizela okujulile ile kukho bese kuthi ke uma kukhona ukuthize phakathi lapha okufisayo manje ngibona bange babangane bami ngikhulenda wonye nabo futhi sindawonye lapha futhi ngiyacabanga iminyakeni embalwa edlule abafana abancane bedlala emabula phandle lapha phandle lapha esitaladini futhi bedlala ithophu begibele amahashi futhi namuhla singena emadodeni aphakathi nendima yempilo bese ke ngiqaphela oyise ababili noma abathathu behlezi lapha kulokhu ukuso kungukuthi wongenkathi bese basha amadoda anamakhanda amnyama futhi namuhla bahlezi lapha beqhaqhazela futhi bebadala futhi sifanele sihlangabezane naleso sibiliyoni siqhaqhazelayo nesidala kodwa nje ngamunye ngamunye siyazungeza sedla abahambi nezihambi nje sidabula manje into ebusisiwe phakathi lapha ukuthi bengikhuluma neninikazi emzuzwaneni nje embalwa edlule elalihloshwa yisimo sokuguliswa imizwa kanye nesimo sokuguliswa imizwa ngilishilo ukuthi lalizame kanjani ukunqoba manje angiyena kakhulu owe Christian science noma unitarian angikholwa ukuthi kukhona noma yini efana nengqondo phezu kwendaba ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ungumphilisi manje nginenekazi lazalwa likuleso simo sokuguliswa imizwa unina noyise bafa lisengumntwana ingane futhi lakhula lizanyazanyisa cishe yonke indawo futhi alikaze libe nothando lokunakekelwa okufanele ingane enakho Yazi mama kukhona ngifuna ukukutshela khona ngiyazi ukuthi nginomfana omncane muva lapho futhi wonakele ngokwezinga elithile kodwa ngingamane ngibe naye ngaleyo ndlela ngikhole ukuthi kuzokwenza umuntu ongcono kuye uma uNkulunkulu emvumela ukuba aphile kunokumvumela ukuba amemeze futhi akhale futhi acasule ubuyena bakhe obuncane lalela eminyakeni imbala edlule zinyanga abathakathi ezejwayelekile zesimanje zasho ukuthi mayikhani leyo ngane ungayithathi kuzo zonke lezi zinto ezinjalo ungavumeli ugogo wakuthinte futhi niyazi ukuthi bachamuselani na niyabona ukuthi kuyini na ubuhlongandlebe bentsha inqwaba yokuguliswa yimizwa uNkulunkulu wenza ingane ukuthi ithandwe ingakho enza umama ukuthi yathande ingane ingakho thina sifanele sibe ngalendlela uNkulunkulu wakwenza ngaleyo ndlela uthi noma nini lapho uphazamisa uhlelo lukaNkulunkulu ufanele ukukhumbule ukuthi unephutha futhi uzobe unephutha inqobo nje uma uphazamisa uhlelo lukaNkulunkulu landela uhlelo lukaNkulunkulu kwenze ngendlela uNkulunkulu athi kwenze ngayo.
Now, the only way that
manje indlela kuphela lokho okungaba ngayo njengoba nje wazalwa isoni futhi indlela kuphela ongaze ube yinoma yini enye ngaphandle kwesoni kufanele kube ubunye ukuzalwa. Ufanele uzalwe ngumKristu uma wazalwa uyisoni konake ufanele uzalwe ukuba ube ngumKristu futhi kufanele kube yinto ethile eyenzekayo ngaphakathi kuwe. Futhi leyo yinto efanayo kufanele yenzeke kuphiliseni ngokukaNkulunkulu. Kufanele kube yinto ethile eyenzekayo, hayi nje okusetshenziwe noma ivingozi. Kufanele kube yinto eyenzeka ngempela. Futhi uyazi ukuthi kuyenzeka. Ngiyabonga kusiko nje, oh awu ngizovele ngikucabange ngalendlela futhi ngikutadishe ngaleyo ndlela. Lokho akukwenzi, kufanele kube yinto ethile eyenzeka ngempela. Manje namuhla futhi silindele umthwalo wama-ambulensi yathi awabe mabili abantu azophushelwa phakathi emizuzwini embalwa. Lokho kuza ngendiza futhi sifuna kungena esifundweni kulokhu kusa salabo abalapha abagulayo nabaswele kakhulu phezu indaba yokuphilisa ngokukaNkulunkulu ukuze ukukholwa kwakho kwakhelwe phezu kokuphilisa ngokukaNkulunkulu ukwazi ukuthi kuyini ngempela nokwazi okumele ukwenze. Enziwa kanjani amalungiselelo ukuzilungiselela ukuphulukiswa kwakho? Bangaka abafunde iChristian Life kulenyanga na niyena kwazi kuyifunda iphepha bhuku iChristian Life na ngiyakholwa cha bo ngicela uxolo ngiyitholile kulenyanga kodwa yathunyelwa kimi uDokotela Dumile Elino wabuzwa umbuzo kuthiwani ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu na ngifisa sengathi ngabe ngililethile kulokhu kusa futhi wathi ingabe kukhona kunjalo na bambuza ingabe ikhona into ebizwa ngokuthi ukuphilisa ngokukaNkulunkulu na wathi impela. Futhi uma lowo dokotela engakuchazanga ncamashu ngendlela engikuchaze ngayo mayelana nokusikwa kwesandla sami ukuthi awusakhi isicubu umuthi. Sizicabanga ukuthi umuthi uyamangalisa futhi ngeke sithi ungawusebenzisi ngoba kuyinto njengoba nje ngeke ngisho ukuthi ungasebenzisi insipho ukugeza izandla zakho iyikhemikhali kodwa ngemva kwakho konke umuthi awuphulukise. Umuthi ugcina kuhlanzekile ngenkathi uNkulunkulu ephulukisa. Awukwazi ukuhlela ingalo yakho futhi udokotela akakwazi ukungena futhi ahlele ingalo yakho athi manje isiphulukisiwe uvele ahlele ingalo yakho futhi ahambe futhi adedele uNkulunkulu akuphulukise yona. Ileyo ndlela kuphela okungenziwa ngayo. Manje ileyo ndlela efanayo yokuthatha umuthi kodwa umuthi ulungile kulungile ukuhlela ingalo yakho uma uyephulile kodwa uNkulunkulu ufanele enze ukuphulukisa. Manje lokhu ngokuthi lokhu kuphulukiswa ufanele ube nokukholwa kubizwa ngokuphulukisa ngokukholwa. Wathi lo dokotela wathi awu kukhona into kuthiwa izimangaliso wathi futhi ngikubonile izikhathi eziningi wayengudokotela ohlinzayo owaziwayo. Wathi izikhathi eziningi wathi manje uma ufika ezinkolelweni ze ezingenakazi osho ukuthi enye indoda iyakwenza noma into ethize efana nama Unitarian nokunye wathi bengingeke nje ngibeke izandla zami kalula kulokho.
But said, I do believe and know that
kodwa wathi ngiyakholwa futhi ngiyazi ukuthi igazi lika Jesu Christu lanele konke ukuphulukisa noma yikuphi kugula. Niyabo manje kuza ngoKristu ukuphulukisa kuvela kuKristu yedwa. Kuti konke kuza uma ukuphenduka kwakho manje ngibone abantu abenza sengathi bathi awu manje ngizopheka ikhasi elisha ngunyaka omusha ngizozama ukwenza kangconywana kulo nyaka kunokuba ngenze ngonyaka odlule kodwa uthola ukuthi akusebenzi futhi kanjalo nabantu abathatha ukuphulukiswa kwabo mahlaphahlapha kanjalo akusebenzi akuhlali isikhathi eside Yabanxa wesilisa noma wesifazane eza kuKristu lenhliziyo ezinikele ngokupheleleyo futhi ekholwa kuze kube bona ngokoqobo into ethize iyashintsha ngaphakathi kwabo lowo muntu nokuphila kuphakade futhi indlela efanayo ngokukhulunyiswa ngokukaNkulunkulu uma umuntu eza kuKristu phezu kwesisekelo sokukholwa igazi likaKristu elichithiweyo lalinge lokuphulukiswa kwakhe ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina futhi uyakwamukela kuze kwenzeke ukuthize enhliziyweni yakhe ukungukuthi kunjalo ngizophila ngiyalitshela ayikho hlobo indlela yokubavimba ukuba baphile bazophila kunjalo Umele utshele umuntu ukuthi ayeke ukwenza isono ngemva kokuba esezelwe ngokusha uvele kume nje ngokwakho akuyinto efanayo awubatshela abantu manje qhubeka ubambelele ngemva kokuba sebephulukisiwe bavele nje kukhona okwenzekayo ngaphakathi kubo futhi akukhona ngaphandle ngaphakathi kungaphakathi ngaphandle
It happens in here.
Yenzeka phakathi lapha kuqala uyakukholwa ngokuphelele bese kuthi ke ukusuka lapho kuphume kuqala kusebenza futhi manje ke ngikubonile kwenzeka ngokuzenza kalelayo kakhulu okwadala izimangaliso ezivelele manje ngaphambi kokuba sisendele ezweni likaNkulunkulu ngendaba ake sikhothamisa amakhanda ethu umzozwana njengomkhuleko futhi wonke umuntu ngendlela yakho uqobo manje asihlangane nenkosi Baba wethu wasezulwini nomusa siza kuwe ngokuzithoba okukhulu egameni lenkosi uJesu indodana yakho ethandekayo siza egameni lakhe ngoba yona isibizile ukuba senze njalo ithi noma yini eniya kucela kubaba egameni lami ngiyokwenza Manje ke uma sibeke igama layo siyazi ukuthi sibophezelekile ukuba nenkulumo noNkulunkulu futhi lomkhuleko uyoyiswa ngokuye
Father, we're most desperately in need today.
Futhi baba sidinga kakhulu namuhla impendulo yalomkhuleko futhi siyeza emva kobusuku bomkhuleko nokucabangela ngitadisha izwi ngibuza nje ukuthi ubufuna sithini kulokhu kuza kwabafayo abantu abagulayo ukwazi ukuthi isibopho esibalulekile esinesizotha kakhulu futhi sifanele siphendule ngolunye usuku ngenxa yokwethembeka obunceku bethu phezu kwefa likaNkulunkulu bese kuthi ke siza ngokuzithoba sikholwa izinhliziyo ezikhotheme kuwe sithi iNkulunkulu yiba nomusa kithi lapha namuhla sithethelele zonke izono Nkosi Kwangathi inhliziyo yalaba bantu lapha namhlanje ingahlanzwa ngokuphelele kakhulu ukuze umoya ongcwele uzohamba ngendlela emangalisayo thatha izwi lakhe futhi ulilethe kuyo yonke inhliziyo futhi kwangathi wonke ongakholwayo namuhla angaba ngumntwana kaNkulunkulu wangempela ozelwe ngokusha futhi kwangathi wonke umuntu ogulayo angaphulukiswa namuhla Bangathi umoya ongcwele ungasinika lokho kukholwa kokufinyelela phezulu okuzokhwela ngale kwamathunzi nawo wonke amafu ubambe uNkulunkulu futhi umlethe ebukhweneni bethu noma usingenise ebukhweneni bakhe siphakamise ngaphezulu kwamathunzi kwangathi kungabi nasithunzi esisele sengathi sonke singahlanganisa imiphefumulo yethu noNkulunkulu manje Kwaze zwini lakho Nkosi wena wethembisa ukuthi uyobusisa izwi lakho noma kuphi lapho la khulunywa khona futhi wena wathi aliyikubuyela ize kuwe kodwa liyofeza lokho elikuhlosile futhi baba wena uthumele izwi manje kwangathi umoya ongcwele ungathatha izwi manje futhi ungene ngo ezinhliziyweni zabantu futhi umise ukukholwa okungena kunyakaziswa Nkosi okuyophulukisa abagula yona abahluphekileyo sindisa abalahlekileyo nikeza ulwazi kulabo abangenalo sifihle manje phakathi emva kuka Christ Inkosi futhi makuthi thina konke ukukhuluma kwethu nokushumayela nokufakaza noma yini engenzeka kongathi konke kungaba ngo Christ ngokuba sikucela egameni lakhe amen uma ngicabanga ngobuhle bakhe manje lena indikimba ejwayelekile ubusuku bonke ngangibonakala njengokuthi ngisho nangemva kokuba sengiye kulala angikwazanga kususa le ndikimba engqondweni yami kwadingeka nje ukuba ngikugcine engqondweni yami lokho ngiye ngasendela kukho izikhathi eziningi futhi ngavele ngakugcina engqondweni yami futhi namhlanje ngosizo lukaNkulunkulu ngifuna ukukhuluma kancanyana ngingazi ukuthi yini noma kungekho nelilodwa igama elilungisiwe noma lutho asishumayeli kunoma imaphi amanothi lokho nje iNkosi ethi kwenze futhi uqale futhi ume futhi uzama ukukwenza lapho emyalweni wakhe ngale encwadini kaGenesis esahloko samashumi amabili nambili nevesi lesikhombisa sifunda lokho ivesi lesikhombisa nelesishiyagalombili ngendlela nje yendikimba Futhi uIsaka wakhuluma kuAbraham uyise wayesethi baba wami wayesethi yena ngilapha ndodana yami wayesethi bheka nanku umlilo nezinkuni kepha liphi iwundlu lomnikelo wokushiswa na uAbraham wathi ndodana yami uNkulunkulu uyakuzibonela iwundlu lomnikelo eliza kushiswa bahamba bobabili kanye kanye
Now in reading the word A very familiar text but I want
Manje ngufundele izwi indikimba ejwayeleke kakhulu kodwa ngifuna ukuthatha okwendaba uma uNkulunkulu ethanda okwesikhashana nje uNkulunkulu unendlela ehlinzekiwe manje imigwaqo emikhulu umnyango wemigwaqo emikhulu unomgwaqo omkhulu ohlinzekelwe nina ukuba nize Jeffersonville noma ngabe uvelaphi okwenkonzo kulokhu kusa Meninako unomgwaqo omkhulu ohlinzekiwe uvele ulandele umgwaqo omkhulu thola imap ulandele umgwaqo omkhulu kulula kakhulu iya noma yikuphi eUnited States ngokuthola nje imap yomgwaqo omkhulu uNkulunkulu nemap ephawuliwe ngokuphulukiswa kwethu ngensindiso kanye nemap ephawulelwe inkazimulo wonke kuholela ngaleyo ndlela futhi ngenkathi sihamba kulona omkhulu umgwaqo omkhulu omdala uma sidinga indawo yokuphulukisa uzoqaphela emephini kuneziteshi ezincane eceleni komgwaqo lapho iNkosi isilungiselele indawo yokuphilisa Indaba efundisi yonke indawo ezanzi nomgwaqo one ukholelwa ekuphuliseni ngokaNkulunkulu futhi bakhulekela abagulayo nabaswele njengomhambi owawa evela eJericho esuka eJerusalema eJericho futhi bamyisa endlini yezihambi indawo encane ehlinzekelwe futhi bathela amafutha phakathi futhi banikeza imali ethile futhi waphila futhi inkosi yathi noma umuntu wathi njalo uma kukhona noma yini okungaphezu kwalokhu uma ngidlula ngizokulungisa uma ngibuya futhi ohambweni lwami olulandelayo ngakho ke siyazi ukuthi uNkulunkulu unendlela ehlinzekiwe Ukubeni ngumlingiswa kukaAbraham kulokhu kuza ekhuluma noma emthatha njengomcabango oyisisekelo yena ngokubona kwami ungumunye wabalingiswa abavelele kunabo bonke baseBhayibhelini futhi omunye wabalingiswa engibakhonzile kakhulu kuletha kubantu njengesibonelo Manje uma iBhayibheli isahluko seshumi nanye noma isahluko seshumi nambili ivesi lokuqala lathi ngokubona thina sizungezwe yifu elikhulu kangaka labofakazi masilahle zonke isono kanye isisindo nesono esisithandela kalula
Now we realize that sin is only one thing that's unbelief
Manje siyaqonda ukuthi isono siyinto eyodwa kuphela kungukuthi ukungakholwa isono sisebunyeni izono uyisoni ngoba ungakholwa ngumKristu ngoba uyikholwa akusho manje kanye noma izikhathi eziningi ngike ngasho ukuthi ukubhema ukuphuza ukugembula nokuphinga ukuqamba amanga lokho akusona isono lezo izingxenye ezingahlukaniseki zokungakholwa lokho kungakholwa okukhiqizayo yingaleso sizathu kwenza ingoba ngongakholwayo Kodwa uma uba yikholo khona ke zonke lezi zinto ziyashabalala futhi kuyimpilo entsha yokukholwa futhi kuveza ukulunga ukuthula injabulo uthando ukubekezela ubuvi ukukhothazela bubele lezo izingxenye ezingahlukaniseki ngoba uyikholwa manje uNkulunkulu sewake wema ukuba ucabange manje okwesikashana nje ake sibheke ngoembhalweni nje futhi ngiyawuthanda ngoba indlela yezinyawo kaNkulunkulu ungukulunga kukaNkulunkulu futhi zonke lezi zinto ezenzeke emuva eTestamenteni elidala zaziyisibonelo salokho thina esingaba yikho uma sithatha into efanayo nomgwaqo abawenza iBhayibheli lathi baphunyuka osikweni lwenkemba benze zonke lezi zinto ezihlukene abafileyo babo bavuswa futhi wena wathi kodwa lokho kwakungesikhathi zeBhayibheli lokho kwenzeka khona namuhla lesi yisikhathi zeBhayibheli selokhu umoya ongcwele ufikile isikhathi seBhayibheli njalo asilokothi siphume kukho nakuba niyazi ukuthi sinokushushiswa ngalezi zindaba futhi abantu abangakukholwa bayokwenza inhlekisa bahleke usulu babe nakho emuva lapho futhi kodwa ngolunye isuku lapho kuphila sekuphelile indaba iyoxoxwa phezulu ngale enkazimulweni lapho kuhlatshelelwa iculo lokuhlenga wo sengicishe ngisibone isikhathi lapho uJesu efika emhlabeni nabahlengiweyo bema ebukhoneni bakhe ngezandla eziphakanyisiweyo becule indaba hlengiwe ngomusa lapho izingelosi ziyoma zizungeze umhlaba namakhanda ekhotheme zingazi ukuthi sikhuluma ngani azizange zidingeke kuba zihlengwe nguwe nami esidinga ukuhlengwa nguwe nami uKristu yamfele ingakho sikacula umuzi ohlengayo ingelosi ayazi lutho ngakho ayizange iwe yeke isikhathi kuyobayiso Oh hey uma ngicabanga kuyo yonke imibimbi emidala yalomzimba izoqondiswa zonke izinwele zimpunga zinyamalala amahlombe agobile aqonde hey bunga angenzele khona khuluma ngomuso othengayo niyolizwe iphimbo lami ngiyazi niyolizwa Hayi lami kuphela kodwa wonke umuntu uzoze iphimbo labo lapho becula indaba umusa ohlengayo ukuthi wasihlenga kanjani futhi manje sinezingxenye ezingahlenzeki zakho kuphela sinedeposit kuphela sibambiso sayo ngelinye ilanga sizoba nayo kuyinkokhelo egcwele uJesu akagaze ezemhlabeni futhi wafa ngeze nje uJesu akazange athathe ishansi ukuza emhlabeni uJesu wayengeke kwenze lokho uNkulunkulu akawenzi umsebenzi wakhe wehovisi ezulwini kanjalo ngokungaqini uJesu weze emhlabeni ukuze afele injongo hayi nje ukubona ukuthi kuyoba khona yini umuntu othile uNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe wabeka wabona yonke into ngaphambili uyakukholwa na wakubona ngaphambili ngokwazi ngaphambili wakwazi ngaphambili ngakho ke wayazi ukuthi kwakuzoba khona ibandla libizele ngaphandle elingenabala noma umbimbi futhi kwadingeka kube namalungiselelo enziwe ukusindisa lelo bandla ngakho ke wathumela uJesu hayi nje mhlawumbe othile ongasindiswa kodwa wayazi ukuthi ubani owayezokwenza ubeyoba nabantu ababizele ngaphandle futhi bangobani ubeyoba nabantu abebeyokholelwe ekuphulukisweni ngokukaNkulunkulu ubengabukela imibimbo yokuphulukiswa sokwabo futhi nina niyibo uNkulunkulu ayikwazi wayazi ukuthi kwakuyo bakhona abangakholwa wabakhona ke wayazi ukuthi babeyo bakhona wakwazi ngaphambili ngakho ke wayengakusho ngaphambili ukuthi kwakuyo banga leyo ndlela futhi wayazi ngaphambili ukuthi kuyo bakhona umuntu othize oyo ukholwa ngakho ke wathumela uJesu kulabo ababezokukholwa futhi namba namuhla bebuthene lapha indawana yodwa ukwemukela lokho uNkulunkulu azi ngaphambili ukuthi kwakuya kwenzeka
God made a preparation
uNkulunkulu wenze amalungiselelo labo abazokholwa nawe uyingcenye yalokho ulungiselelo Unkulunkulu wazi ngaphambili ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe ukuthi lezi zithuku ziyoba lapha ngakho akwazi ukubusho ngaphambili wakwazi ngaphambili futhi wenza amalungiselelo alabo ababezokwemukela.
And you are the people this morning.
Futhi ninani ngabantu kulokukuza abeze lapho kuba bakhulekelwe ukuthi wenze amalungiselelo khona. UNkulunkulu wakwazi ngaphambili. Oh hey, lokho kuvusa imizwa emiphefumulo yethu. Njengoba liqaphela umoya ongcwele lapho ethatha izwi futhi elibeke kulo lonke ibandla, beka imizwa yezethameli. Uyazi ukuthi ngenze njani ke na? Ngiyazi ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu busesakhiweni.
When you see the way the effect it's a moving the
uma ubona indlela umphumela kunyakazisa abantu uma ubone izwi nje uNkulunkulu yenza amalungiselelo nokuhlinzeka yona impela into oyizela kunilitha benakele kulokuza uNkulunkulu kwazile ngaphambili futhi wakuhlela ukuthi ungemukele yona impela into oza ukuzoyemukela kulokhu kuza. Amen. Ndiyakubona na.
See, everything's all
yabo yonke into isivele ihlelekile into kuphela esifanele siyenze ukukwemukela manje uNkulunkulu usevele ukuthumelile kulapha manje into kuphela esifanele siyenze ngokusukuma futhi sikwemukele manje ufanele uboniswe ukuthi ukwamukela kanjani ufinyelela kanjani phezulu futhi ukubambe bese kuthi ke uma ukutholile phela ke uyazi ukuthi kulapho akukho okuzoyihlikihla iphume akunaki ucimeka akusoze kwashintshwa.
God given us an example here.
Kapilani uNkulunkulu esinike isibonelo lapha uAbraham nomfanyana wakhe uIsaka bengicabanga ngemuva ngaleya ngenkathi uAbraham indoda ejwayelekile nje wayengase siye unenye indoda yena mhlawumbe uyise wayengumkhonzi wezithixo wehlela ezweni lasekhaledi nasemzini wase-Uri bephuma eBabiloni lapho babekhonze izimpande zemithi futhi babenosifazane othize enhla lapho futhi wayefanele ukuba unkulunkulukazi othize nayo yonke into wawakhiwe nguNimrode. Futhi lapho kukukhonza kwezithombe kwaqala khona eBabiloni futhi abantu bahlakazeka. Futhi eBabiloni labaletha bonke eqenjini elilodwa njengenhloko eyodwa enkulu noma inhlangano eyodwa enkulu kodwa u-Abraham waphuma eqenjini elaphuma uyise. Wayeshade nodadewabo ingxenye futhi wehla kodwa futhi wahlala ezigodini esigodini saseShineyari futhi lapho uNkulunkulu wakhuluma kuye eneminyaka engamashumi ayisithupha noma eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala futhi wamethembisa utaba lokuphilisa ngokukaNkulunkulu.
And his wife Sarah was 65 years old.
Nomkakhe uSarah wayeneminyaka engama-65 ubudala futhi wethembisa ukuthi ngokukholwa kwakhe kuye ukuthi wayeyokwenzela uSarah ukuphilisa ngokukaNkulunkulu. Amen.
What a beautiful picture.
Ngilisithombe esihle kuvelele kanjani kanjani ukuthi lokho uma uqaphela kwakukukholwa kuka-Abrahama njalo. Ngisho noSara wakungabaza futhi waze wahleka futhi waphikisana noNkulunkulu uqobo lwakhe leyo nto ethize ukuthi wamhleka kodwa uNkulunkulu ngokuzibusa kwakhe akakwazanga ukusekela isithembiso sakhe. Oh uma ningabona lokho bahlobo abagulayo ilapho-ke into ethize izokwenzeka kufanele nje kusekelwe phezu kokukholwa kwakho kuNkulunkulu. Manje uNkulunkulu watshela u-Abraham ukuthi wayezokwenza futhi ahlinzeke indlela ethize ukuze lokhu kwenzeke noma ubani lapho ongasekho nanoma yikuphi eminyakeni yakhe yobusha angazi ukuthi lokho kwakufanele kube okuvelele okuthile kwakufanele kwenzeke. Kodwa ngaphambi kokuba uNkulunkulu akwenze noma kwethembise wakwenzela ukulungiselela ngaphambi kokuba yenze isithembiso futhi kufanele kube njalo.
To people sitting here this morning with cancer.
Kubantu abahlezi lapha kuloku kuza abanomdlavuza inkathazo enhliziyo yempuphuthe kuzofanele kube ngumnyekazo othize wokungaphezu kwemvelo okungakwenza kwakufanele kube ukuhamba kokungaphezu kwemvelo ngesonto ekuseni ngesonto eledlule ekuseni ukuthatha lelo nenekazi ohlakeni lilele lapha amaqakala aphukile nokuqina kwemithambo waze wangakwazi ngisho ukumgqokisa ingubo emizuzwini eyishumi nanhlanu wayekwazi ukumbambatha eduze kwakhe kwenziwa amalungiselelo uyakubona na wo yinto ekhazimula kangaka pho kwenziwa amalungiselelo unkulunkulu wazi ngaphambili ukuthi wayezothumela u-Abrahama futhi wavele wamgedela wehla waze waba neminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala ukukhombisa ukuthi kuyoba yisimangaliso ukuvumela usara ahambe aqhubeke futhi wayengakhuluma kubo lapho beneminyaka eyishumi nesishiyagalombili noma amashumi amabili budala kodwa wavele wakuyeka kwafika endaweni lapho bekuyoba yisimangaliso uNkulunkulu uyathanda ukukhombisa amandla akhe hhayi ukuthi ufanele kodwa uyathanda ukukwenza kungukuthi kuyamthokozisa ekubeni namandla wonke kwakhe ukwenza izikhonzi zakhe zazi ukuthi ungubani ngijabula kakhulu ngakho ngoba wangikhombisa amandla akhe ngokujwayelekile lapho uNkulunkulu ekhombisa amandla akhe kukakhathalekile ukuthi abantu bacabangani ngakho abantu bazokuklabalasela ngaso sonke isikhathi ilungiselela izinhliziyo zabo kubenza balungele kubenza baqine futhi balungele ukubamba okusha abantu abangakholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu nokwenza izimangaliso akumangazi kanjani ukuthi amabandla ethu efa akumangazi ukuthi zibuna kuze kufike enkolelweni ze engenagazi akumangazi ukuthi ivangeli lenhlala kahle libusa kakhulu namuhla yingoba emakolishi ethu ezenkolo nakho konke sisusa konke okumangalisayo kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu uqobo lakho uyizimangaliso uyizidalo esingumdali nguJehova uyiqiniso elikhulu uyisika esikhulu sazi zonke izinto ezenziwa emhlabeni ezenziwe nguye futhi uveza amandla akhe ngokuphakamisa ilanga njalo kuseni ngokuthumela imvula yakhe ngokubeka uthingo lwakhe lenkosazana wehlela ezikhonzini zakhe futhi ephulukisa ukugula kwabo futhi esindisa izono zabo amen lona kanye igama uNkulunkulu yena uqobo igama elithi uNkulunkulu lisho into ekhonzwayo futhi siyamkhonza ngoba yena ebukhosini bakhe ukuthi ubekele lezi zinto phambi kwethu futhi sizibona zibonakala phambi kwamehlo ethu ukuthi kuyinkazimulo kangakanani ukumkhonza ukuthi uzazi kusengaphambili kanjani lezi zinto futhi azihlele ngohlelo mhlawumbe namuhle wena uthi futhi Branham ngingumKristu ifike kanjani kimi le nto na kungani ngingene kulolu hlobo lwesimo na awu mhlawumbe uNkulunkulu wakwenza njengoba enza u-Abrahama noSara ngani uSara wayeshade mhlawumbe no-Abrahama lapho eseyintombazane eyijiji nje u-Abrahama cishe insizwa eseminyakeni engamashumi amabili kwakukhona iminyaka eyishumi umehluko ngeminyaka yabo mhlawumbe yena eyishumi nesithupha naye amashumi amabili nesithupha kungani wayengakhuluma kubo wathi manje usuzoba nomntwana manje ebusheni bakho ungayithanda ingane yakho manje usemncane futhi ungayijabulela kakhulu futhi uzoyikhulisa futhi izoba umfanekiso womsindisi ozayo nokunye nokunye
but God likes to do miracles
ngabe wakwenza ngalesi sikhathi kodwa uNkulunkulu uyathanda ukwenza izimangaliso wo uxolo kodwa ukwazi lokho akwenzile Mangibuke buzweni babantu ngibona isifazane ehlezi lapha owayebula umdlavuza futhi kwakungelutho kodwa isithunzi sosifazane futhi wayeseqophelweni lokudlula nangu ehlezi kulokhu kusa ephile saka eqinile enezihlathi ezibomvu lapha kuhlezi nenekazi yesihlalelo singaphambili bengikhuluma nalo nje esikhathini esedlule esike sezigaba ezimbi kakhulu zohlulwa uphuzo futhi nangu la ekhona hhayi obukeke eguliswa imuyizwa enomoya omuhle futhi ethobekile ngibuya ngaleyo futhi ngibona isifazane muva lapho owayempumputhe futhi nangu kuloku kuza kungekho ngisho nezibuko emekeni akhe wo ngunkulunkulu yenza indlela futhi wayenza eCalvary naphakathi lapho amajemba ethu awakhiwe phezu kwalutho lungaphansi kwekazi likaJesu elinokulunga wo ukwenza kanjani ungaphezu kokuthola kodwa uyakwenza futhi ukwenzela inkazimulo yakhe futhi wenzile amalungiselelo ngakho uma ubuze yise mntwana wakhe emzimbini wohlobo oluthile ubungeke yini umlungiselele futhi ulungise ingubo yakhe nokunye nokunye noma isudi yayo encane noma ngabe umntwana angaba yini umfana noma intombazane ubungenza amalungiselelo lokho uma ubuze ujabulisa uhambisana nabo ubungeke ngedina ubungeke yini uqale ulungise idina lakho na ngokuba nilungiselela lezi zinto ulungiselela lezi zibusiso ezinkulu ezizayo ongazinika abantu awuthandi ukubungaza abantu na awuthandi ukuphuma futhi uyise abantu emzini wakho bese ubabungaza na uhlanza yonke into ulungisa yonke into ubeka imbali encane ngalapha lena yindlela abayoyithanda ngayo futhi lukisa into encane lapha manje ngiyabona ba bathanda lokhu futhi ngakho ke ubuyo kulungisa ukwenza nje amalungiselelo futhi ngiyazi ukuthi bathanda lolu hlobo lenyama ngakho ulungiselela leyo nyama ibaba ngempela nemnandi ngoba futhi uma ungezwa ukuthi uyakwenza uthola umunye umuntu eze yakwenze ongakwenza kangcono
you're making arrangements
wenza amalungiselelo amalungiselelo kuthize ngoba ufune isivakashi sakho sibungazeke kakhulu uNkulunkulu wacashe ezikhathini zasendulo wayefuna ukuba abantwana bakhe babe nokudlula konke ngakho ke wenza amalungiselelo wakutshengisa ngaphambili ngabaprofethi waye kwengulile kuKristu Netafula litekiwe namuhle futhi wonke wesilisa lowesifazane omenyiwe wamukelekile ukuze kuleli tafula ngokuba yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina konke kubonakale ngaphambili kuhlinzekiwe futhi kwalungiselelwa ukudla sekulungile ukubiza sekunikeziwe wakubona kusengaphambili wenza amalungiselelo kuyindlela kaNkulunkulu ehlinzekelwe nina lapho imiphefumulo yenu ilambile imelekazi lishilo kimi kulokhu kusa nje lathi ngangena komunye wemihlangano ngabona abantu bejabule kakhulu lathi ngangingajabule ngase ngibabuke ngathi impela babenokuthile ngifisa sengathi ngabe benginakho lokho
Impela itafula
lalidekelwe lowo mphefumulo mpofu olambile futhi ngaphambi kokuba inkonzo iphela lalidle etafuleni elifanayo wo ngani na lokho lokho kunjalo amen edakiwe edakwe endwaze amehlo ohlula uphuzo kokuphelelo odokotela babo base bemlahlile nangu ejabule ethokoza futhi lokho sekuthi akube iminyaka emibili edlule ngiyacabanga eminyakeni emithathu edlule futhi bukani kusabambelele uma uke weza kulelo tafula kanye futhi ubeke izinyawo zakho ngaphansi kwalo awusoze wasuka futhi kuhle kakhulu izwe alinako uqhathaniswa nakho kumangalisa kakhulu kwazi uthando lwakhe ngawe uNkulunkulu enza amalungiselelo manje wathi ngizomvumela uAbrahama futhi esikudleni sokumbiza manje eneminyaka engamashumi amabili nesithupha noSara eneshumi nesithupha ngizolinda baze babe badala ngizokuvumela kudlule esikhathini sokuya esikhathini kuSara Oh ngokuvamile kwenzeka cishe amashumi amane bese ke amashumi amane amashumi ayizihlanu amashumi ayizithupha cishe eminyakeni engamashumi amabili nenhlanu wedlule kodwa ke ngizomfonela bese kuthi ke ngiyovumela uAbraham athole amashumi ayizikhombisa nenhlanu kodwa ke ngizombiza manje wathi Abraham kukhona engizokwenzela khona lokho kuhle ngokwenele inqobo nje uma uNkulunkulu ethe wayezokwenza uAbraham wathi awu Nkosi ngiyajabula ngempela ukukuthola futhi wahamba enza sengathi usenayo kakade amen kungalondlela ke uma uNkulunkulu enakho ubengeke wayengeke kusho kaphandle uma ekulungiselele uyofana nokutholile Uma ngikutshelile ukuthi ngizokunika isihlahla somoki futhi wena uthebe lokile futhi Branham nakho ngifika ngiphethe isithelo somoki esincane futhi ngikunike sona nesihlahla somoki impela kunjalo sisesimweni sembewu kodwa nje awusiyeke nje usitshale emhlabathini sizoveza isihlahla sembewu yomoki impela kungaleyo ndlela ngezwi izwi limbewu.
The word came to Abraham. The word of God came to him.
Izwi lafika kuAbraham. Izwi likaNkulunkulu lafika kuye. Futhi lathi Abraham, ngikukhethile. Niyakuthola na?
Oh,
ngiyakuthanda lokho nje. Hayi, ungikhethile kodwa ngikukhethile. Futhi kungani ulapha kuloku kusa ugulayo na? Nkulunkulu ukukhethile. Namuhla usuku lwakho lokuphulukiswa. Ngikukhethile sengikulungisile kudla kwami kokusihlwa sengikubizile manje ngamunye wenu uyisivakashi futhi ningenile futhi sengilungise yonke into nezo zonke izibili boco zihlezi phezu kwetafula futhi nonke ningaba nazo manje isimemo sijena pho. Manje uNkulunkulu uyasho manje ngezinye izikhathi uAbrahama wayengengabaze wathi ngiyakubonga Nkosi ngijabule kakhulu ukuthola lokhu lesi sithembiso onginike sona ngoba nakho la ngikhona sengimdala futhi bengilokhu ngifuna abantwana ngakho ke ngimdala futhi ngingathanda ukuba naleso sithembiso. UAbrahama wahamba njengokungathi ukholelwa ukuthi ingane yayizozala ngawo lowo nyaka ofanayo kodwa niyazi usuku nosuku kwakungekho shintsho futhi ke wahamba usuku nosuku kwase kuba iviki neviki nonyaka nonyaka futhi akukho shintsho. Kodwa iBhayibheli lasho manje uma lokho bekungaba wena nami mhlawumbe angisho mina nawe kodwa abanye abantu bayothi ohe uNkulunkulu uNkulunkulu ungibhekisele phansi akasigcinanga isithembiso sakhe kodwa yena wasigcina isithembiso sakhe. Futhi uAbrahama iBhayibheli lathi wakhula waqina kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kwaba kukhudlwana manje unamashumi ayisikhombisa nahlanu manje sekudlule iminyaka eyishumi useneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nahlanu. Iminyaka eyishumi cabanga nje kungalezi zikhathi lapho ngaqala kushumayela le mihlangano futhi wadlule iminyaka eyishumi futhi nokho akwenzekanga lutho umuntu wokuqala engake ngamkhulekela kodwa ubeyobe esadumisa uNkulunkulu ngoba kwakuzokwenzeka ngani na uNkulunkulu wakulungiselela. UNkulunkulu akasoze kunika izithembiso ngaphandle kokuthi kuqala kune-deposit yaso. Indoda elungile ibingeke ikunike isheke ingenayo imali ebhange. Indoda eqotho ingeke. Awu, uNkulunkulu bengeke kunike isheke lakhe lensindiso yakho noma ukuphulukiswa ngaphandle uma bekune-deposit yakho. UNkulunkulu usekulungiselele.
He told Abraham that he was going
to have a son. Wakuxazulula lokho. Watshela Noah wathi Noah ngifuna ukuthi ungakhela umkhumbi yakha ukuze usindise indlu yakho umkhumbi. Uthi Noah akukuhle uNkulunkulu na ngaphambi kokuba lezi zinhlekelele ezinkulu zenzeke uNkulunkulu uhlale enikeza isixwayiso futhi wenze indlela yokuphunyuka uyalungiselela. Wani manje yiye uNoah kubheke ngifuna wakhe umkhumbi ngani babengenamanzi emhlabeni iziphethi ezincane nje alizange line ngokungekho mvula phezulu ezibhakabhakeni futhi kezinye izikhathi kubonakala kubula kanjani emqondweni wenyama lapho uNkulunkulu enikeza umuntu isithembiso ukuthi umhlaba ukwazi kanjani ukukuqonda. Ungabazeki kodwa ukuthi lokho lapho uthole isibusiso sikaNkulunkulu futhi wazalwa kabusha wena abantu babecabanga ukuthi wawuhlanye bathi lowo muntu uyashoda nje kancane niyabo. Uyabona nihamba ngokukholwa ohe ulukiselela into izwe lingayazi lutho ngayo bahlala kuphela lapho bebona khona. Kodwa siphila ngezinto ezingaziboni esizikholelwayo. UNkulunkulu washo zaziyiqiniso. Ukukholwa akubheki into oyibonayo. Ukukholwa kubheka izinto ongaziboni. Sifanele zijabule kanjani kuloku kuza khona ke wonke umuntu phakathi lapha ilungiselele ukuphiliswa kwenu bela ngizokwenza kanjani na ngazi kodwa uNkulunkulu ngilungiselele khona ngiyeza ukuzokuthatha kuthole lokho kuphela ngizoba yiloko impela athi ngikwenze futhi ngizokwamukela niyabo ngokuba indlela ehlinzekiwe nguNkulunkulu yokukwenza wenza amalungiselelo Manje uNoah waphumela lapho futhi waqala ukwakha umkhumbi ubuhle bukaNkulunkulu kuye wathi manje Noah ulungiselela ukufika enkathazo futhi bonke okungekho kulomkhumbi kuzominza ngakho ke lungela futhi ungene kulomkhumbi futhi ungenise umndeni wakho lapho tshela wonke umuntu wamukelekile ukuza kodwa ngiqinisekile ukuthi ngeke bakwenze Kodwa wena nje yenza kulungiselela kwabo noma kanjani futhi nanku umkhumbi futhi yenza lo mkhumbi futhi wonke umuntu ofuna ukungena angangena futhi asindiswe waye sehamba ke uNoa akha njengoba unjalo namuhla wakha ebufakazini bakho
You're building a spiritual ark
Wakho umkhumbi wamoya wokusindisa umphefumulo wakho uqobo wobufakazi bakho nowenkazimulo kaNkulunkulu Manje bakha umkhumbi futhi abantu bayadlula futhi bahleke futhi bahlekise ngaye futhi bathi hey uzwile ngalo yamfo ethi kuzoba namanzi ehlela phansi na azovelaphi na ngani angeke bebikha amanzi phezulu lapho buka uyabona amanzi la kuluhlaza okwesibhakabhaka njengoba kungaba njalo Aw, sizihlale lapha yonke leminyaka awakazi yabe khona amanzi abengafika kanjani na aweka amanzi phezulu lapho futhi lo mfo uthi umhlaba wonke uzombozwa amanzi aw leyo ndoda kumele ukuba iyahlekiza kancane nje phezulu lapha ukhona kungahambi kahle ekhanda layo kungana kwenza na kungani yenza amalungiselelo na uhlangabezana nokulungiselela kuNkulunkulu na uNkulunkulu wayezolungiselela ukubhubhisa izitha zomhlaba futhi Noa kwadingeka akhe indlela yokulungiselela into ethile azogibela kuyo futhi kungaleyo ndlela namuhla uNkulunkulu wenza indlela yokubhubhisa lowo mdlavuza uNkulunkulu wenza indlela yokukhipha ubumpumputhe emehleni yabo Ngikubona njengela futhi sizama ukwenzani ngalelizwi lokhu kuza na kungukuthi ukwakhela okuthile ozogibela kuko ukunqoba kwakho izwi likaNkulunkulu isho kanje inkosi niyabo gibele izwini lakhe uNkulunkulu washe njalo Emvukuzi kaShana ngekathi uNkulunkulu elungiselela ukuba kwenzeke imvula yayiphezulu lapho futhi uma uNkulunkulu ekulungiselela ukuba kwenzeke kuyohlala kukhona lapho niyabo uNkulunkulu wenza indlela yakhe emva kokuba esenze ukulungiselela Kulungile wenza into efanayo wayezo zikazimulisa kubantwana bamaHebheru wenza kulungiselela wakwenza nini na Bajela bamaHebheru babengenazo sithembiso abakwazanga kubuyela lapha futhi bafunde eBhayibhelini futhi bathi Nkosi wethembisa izini lakho ukuthi noma imuphi wabantwana bakho oke wangena ezithandeni somlilo ubuzo bakhulula Ngile Nkosi siza khona lapho phezulu kwalokho awu lokho bekungeke kubenzima kakhulu ukukwenza ukukholwa kwabo nje ngoba uNkulunkulu wayesevele esekwethembisile kodwa uNkulunkulu wayengabathembisanga into enjalo Kodwa nanga mazwa babenawo uNkulunkulu wayengokoqobo kakhulu kubo bathi uNkulunkulu wethu uyakwazi kuthiwani ngalokho umfo ongakholele kuphiliseni ngokaNkulunkulu na uNkulunkulu namandla okusikhulula makuze lezi isithando somlilo kepha asiyi kukhothamele izithombe zenu futhi lapho bengele izithandeni somlilo phezu kokungena lutho ukukhona ukuphelele ukuthi uNkulunkulu wayenamandla okukwenza hayi okuthenjisiwe kodwa wayenamandla okukwenza uNkulunkulu wathumela uKristu izithandeni somlilo futhi wabhula umlilo kubo futhi wabavikela futhi wabakhipha impela Kodwa ngithi uNkulunkulu unamandla okukwenza manje awufiki uthi uNkulunkulu unamandla okukwenza kumele ube yilokho uNkulunkulu wethembisa amen ukulungisile eCalvary futhi ngizela ukuzokwamukela ukulungiselela kwakho ukuhlinzekele futhi wakwethembisa futhi ngibona abanye bekwamukela ngakho ke ngiyeza nami Nkosi ukuthola ingxenye yami yakho Uzohamba kumuntu ohlukile, uzohamba nehange elinjalo emphefumulweni wakho, ukuthi akukho lutho olungakucasula. Uyazi ukuthi uphulukisiwe, uyazi ukuthi uNkulunkulu kulungisele le ndaba ngoba uthembisile. Unikeza izilingo nezivivinyo ngalezi izithembiso, yena izikhathi eziningi wakwenza. Futhi ake abantwana bamaHebheru bezwe zonke izisindo zomlilo phezu kwabo, wenza ukuba uDanieli ezwe ukubhonga kwengonyama, futhi mhlawumbe nokuphefumula kwayo kushisayo kubheke kuye. Lawo mabhubesi evule umlomo wawo elambile phansi kwelo mgodi, futhi amabhubesi agijimela kuye ngo nokubhonga kukhulu nokuquma, kuze kuthi ayilungele ukumbamba uDanieli. Khona manjalo wayesembozwe ingelosi. Amen. Ukukhanya wazongolozela uDanieli, ungabazeki kodwa kwakuyinsika emlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli. Izilwane ziyawesaba umlilo, uyakwazi lokho, ziyakwesaba ukukhanya. Ungakhanyisa ukukhanya kunoma yibubu buso besilwane, futhi sizogijima. Mhlawumbe uNkulunkulu wakhanya ngoba uNkulunkulu uhlale ekukhanyeni. uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo, futhi mhlawumbe kungazelelwe engazi wathi kwakuzokwenzekani, kodwa bamphonsa emphandwini wezingonyama. Kwasekuthi-ke umoya ongcwele wawulapho, namabhubesi ahlehla futhi alala phansi. Kwakunjani lokho na? Akumangazi u-Aknamu ongcwele ngenkathi Eva ngenkathi efika esiphambanweni, futhi babezombulala, futhi wagijimela kulokho, wagwena isiphambano, futhi wasanga ukuthi babezomfaka itiyela futhi bamvuthele. Futhi wathi, siphambano sikaKristu, ngiyaxolisa kuphela ngokuthi ngibe nokuphila okukodwa nje engingakunikela ngenxa yakho. Xolo nje ukuthi ngibe nokuphila okukodwa engingakunikela ngenxa yakho. Bathi yesaba nawo, wathi wesaba nawo, futhi bazokolezela izandla zakhe esiphambanweni, bamthela ngetiyela. Base bephonsa izimpaphe kuye, babeka umgqomo wekolitayi ngaphansi, futhi bagibela badlula ngenqola. Base bephonsa isibane esivuthayo elangabini, futhi kwakhuphuka kwamzungeza. Futhi ngemva kokuba abantu sebenze ukuthokoza kwabo, futhi badlulisela amatshe abo omunye komunye, ukuthi base beqedile ngale nkathazo umshumayeli wokulunga. Kwenzekani na? Umlilo walotha, futhi omngcwele wayelenge eziphambanweni edumisa futhi ebusisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wayemlungiselela indlela yokuphunyuka khona kanye phakathi komlilo, wayeyilungisile indlela ngani na? Uza ngesibindi, ngesibindi ngileyo ndlela esifika ngayo ezithembisweni zikaNkulunkulu. Siza ngesibindi ukuze sibamukele, asifiki sithuthumela sithi mhlawumbe ngizokwenza, mhlawumbe mina ngesonto elizayo, mhlawumbe lokhu kuzoba yilokho. Qhabo, siza nesiqiniseko enhliziyweni yethu sithi uNkulunkulu ngoKristu uyilungisile indlela, futhi ngiza ukuyamukela. Kuyintelula uma ubuka futhi ubone ukuthi isithembiso senziwa ngani. Uma ubona ukuthi kwakunguNkulunkulu owenza isithembiso, uma uNkulunkulu enza isithembiso, uNkulunkulu uyakwazi ukugcina isithembiso sakhe. Ngenkathi lowo mama omdala wesaba uNkulunkulu ngesonto ledlule elele lapho, futhi ngathi, mama, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosigcina isithembiso sakhe na? Wathi ngenhliziyo yami yonke, uye ngoba yilokho-ke, yilokho kwakwenza. Lokho kwakwenza lapha esikhathini singeside sedlule. Ngibe eKarlsruhe eJalimane ngenkathi umfana wami nendoda ethize bethumela abantu phezulu emgqweni womkhuleko. Nakho kufika intombazane encane eyimpumputhe yaseJalimane, yayingaboni nhlobo, futhi ngangingazi ukuthi kwakuyini inkinga ngomntwana. Bavele bamthumela phezulu, into encane yayihamba isuka emsamo othile wayibamba, futhi wayenezinwele ezisongelene ezincane, izintambo zezinwele zilenga phansi zilukiwe, evamile nje encane, intombazane yaseJalimane engakaze ibone empilweni yayo yonke. Futhi ngenkathi beyiletha ngaleya, yayingazi nje ukuthi iyephi, futhi yangigaxa ngezingalo zayo. Empeleni ngiyigqoke isudi efanayo enginayo, yangigaxa ngezingalo zayo ezincane, yawumuzela ukuthile ngesiJalimane. Angazange ukuthi kwakuyini, umumusho wathi ngathi itheni na? Wathi ithe, ingabe wena umfowethu ozongikhulekela na? Ohe, into encane ethi ayibe njengalena, ethi ayibe njengoRebecca wami omncane. futhi ngathi yebo sithandwa ngivela kude le United States ukuzokhulekela wena yabeka iyayo encane yangisingatha ngezingalo zayo ezincane yalalisa ikhanda layo encane phezulu kwehlombe lami isiqinisekiso nje ubululo bomntwana uNkulunkulu wasezulwini wayezonyakaza ngandlela thizeni imizuzwane mbala yavula amehlo hayi amancane yathi ingabe uzibiza ngani lezo zinto na izibani.
Her mother jumped and screamed and ran out of her
shoes. Nina uXuma futhi wadazuluka futhi wagijima waphuma ezicathweni zakhe wagijima emsamo wathi sithandwa yena wathi mama wo umuhle kakhulu ngani na iCalvary layilungiselela lenza amalungiselelo okuphiliswa kwamehlo ayo impela ifika ekwemukeleni lokho uNkulunkulu aye kuhlinzekile. Nkulunkulu uhlinzekele umuntu kamunye, Nkulunkulu unikeza isiqiniseko, mhlawumbe ukugula kwakho bekulokhu kungokubambezelayo, mhlawumbe usube nakho iminyaka, futhi uzame, futhi wazama, uzamile. Abraham wazama lapho wayephezulu eneminyaka eyikhulu ubudala cishe uNkulunkulu wabonakala kuye ngolunye usuku futhi wathi Abraham nginguNkulunkulu somandla. Hamba phambi kwami futhi uphelele iminyaka eyikhulu ubudala ngqo ekhulwini. Hamba phambi kwami futhi uphelele nginguNkulunkulu somandla. Futhi uma ungahlaziye lawo mazwi ngesinye isikhathi mhlawumbe ngingathanda ukuba nemvuselelo eThabenakele noma lapho eJeffersonville lapho sithola itende lethu nezinto zilungiswa endaweni ethile lapho esingawathatha khona lawo mazwi siwahlaziye sibone ukuthi asho ukuthini izincazelo zalawo magama nje.
The Almighty in the Hebrew
so Shaddai ogusho ukuthi ibele njengowesifazane Abraham ngiza kuwe ngegama lo namabele oncelisayo umnikezeli kuphila njengengane ncane umegulwane yazi unina uyibamba ayise ebeleni lakhe futhi uyancelisa lengane ncane iphatheka kabi futhi yakhala futhi izacile kodwa ivele ilale lapho incele futhi iba namandla lapho incelisa khona impilo yayo na kumama. Futhi uNkulunkulu ubonakala ngithi namuhla njengo El Shaddai onamabele omabili iTestament elisha nelidala agcwele nje izithembiso njengoba engakwenza hayi bele kodwa onamabele amabili. Ngani na wafaka enhloso eyinhlanganisela walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yakhe uNkulunkulu wahlinzeka indlela yokuphulukiswa kwethu niyabona. Enye yensindiso yethu yodwa yokuphulukiswa kwethu ngingonamabele ngilofakaza ababili ngemilomo yawofakaza ababili wonke amazwi awaqiniswe Testament elidala wayenguJehova Jara umnikele inkosi ehlinzekiwe wayenguJehova Rafa inkosi ekuphilisayo Testament elidala emagameni akhe ayinhlanganisela wayengumphulukisi kaJehova Rafa Testament elisha unguJesu Kristu onguyezelo lamuhle naphakade uNkulunkulu ngiselela singakuthatha kokubili iTestament elidala noma elisha sikuhlanganise ndawonye ngaleso sizathu kakhulukazi ngiye iTestament elidala ukuyothatha indikimba ngoba ngiyiletha iTestament elisha futhi ngikudonsele ndawonye futhi nginibonise uNkulunkulu ofanayo onamabele lelo ofanayo waphunyula uDanyeli kufeni ngokuthumela ingelosi uNkulunkulu ofanayo phakathi lapha kulokukusa uNkulunkulu ofanayo wanikeza impumputhe uBhatimeyu ukubona kwakhe waphulukisa leyo ncane intombazanyane yaseJalimane akahluleki neze uNkulunkulu uJehova akakwazi wenza ukulungiselela futhi usihlinzekele ngendlela yethu sonke uhlinzeke ukuphunyula futhi watshela uAbraham mina ngingonamabele manje Abraham into kuphela ofanele uyenze ukuthi uqhubeke uncele uncele ngicaphelani ingane encane uma igula akunendaba ukuthi igula kangakanani manje komama yazini lokhu noma ngabe umncinyane ogula kangakanani inqobo nje uma ethancela wanelisekile futhi ngezinye izikhathi ulungisa ubisi lwakhe oluncane uma engasesebhodleleni bese ulungisa ubisi lwakhe oluncane bese ufaka amavithamini kulo ukuthetheka kanjani yazi mhlawumbe sonke siyizingane zebhodlela zikaNkulunkulu mhlawumbe singasho ukuthi uNkulunkulu wayesanda kuhlinzeka ngamabhodlela amabili iTestamente elisha nelidala futhi wavele waqathaza amavitamini wonke kuwo futhi ke kathi sisambamba siya konqela aseneliseki kuphela kodwa siphulukisiwe ngaso sonke isikhathi.
We got spiritual vitamins.
Sina mavitamini kamoya alokhu eqhubeka nokusakha isikhulisa senza sibe namandla sibe namandla kudle ine calcium yamathambo ya nihlanganisela ka vitamin B wemisipha.
Oh it's got everything in it. God's whole inakho konke
kukho nonke ikhabethe lemithi kaNkulunkulu laqhathazela kuyo konke ngokuse bodleleni kwafaka ebodleleni ukuthi walivule Calvary ngakho ke Calvary singondla sibuyise noma iziphi izibusiso ezihlengiwe uJesu azifela umkhondo omele isono esikhundleni sethu umkhondo ohlangothini lwakhe izinyawo zakhe izandla zakhe ikhanda lakhe futhi ngokopha kokuphila kwakhe sondla sibuyele ekuphileni futhi konke esalahlekelwa yikho ekwindla emuva ngaleyo uNkulunkulu usihlinzekele indlela uNkulunkulu uhlinzeke indlela yokuphunyuka manje nangu Isaka omncane wayekhona ngenkathi ezalwa ehemva kokuba uAbrahama esenekhulu futhi uSara wayecishe abele ekhulu ucishe iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye futhi uNkulunkulu wenza uIsaka omncane waba khona futhi uIsaka omncane wazalwa lapho ezalwa awu yeke ukuthi umndeni wawujabule kanjani benze idili ngosuku alunyulwa ngalo uAbrahama wamsoka emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili futhi nangu eseba yinsizwa manje ecishene eminyaka eyishumi nesithupha uNkulunkulu wathi manje Abraham ngifuna ukubona nje ukuthi kungakanani ukukholwa onakho ngempela ngizoninika ukubuyisela emuva ekuphulukiseni kwakho ngokukaNkulunkulu ngibone ukuthi uzongithemba kangakanani uyazi ngezinye izikhathi uba nokubuyisela emuva wake wakwazi lokho na ngibe nokuningi kwakho yebo bengishumayela evangeli iminyaka ngiphenduke ngo ngigula kakhulu angazi ukuthi ngenzeni ngesinye isikhathi kodwa ihange lami liyabamba amen kumele kugcilise kwehange ngaseCalvary beze uthi uNkulunkulu angikwazi ukubona eCalvary amakakasi ayasinda kakhulu abantu bami basho konke lokhu udokotela uthi angeke ngiphile kodwa into ethize phakathi lapha umugqa wokuphila usabambile ubambile sewake wawubona umkhumbi onenethi yokudonsa ulwandle inethe laso lwandle njalo kuzohamba kudabule magagasini ngesinye isikhathi singaphansi kwamagagasi awukwazi ukubona ngakuwe noma ndawo kodwa vumela nje ihange lakho libambelele lapho lizokugcina njengoba ihange liqala ukubamba futhi kuguleni nezinto uNkulunkulu khona ke ukukhipha konke kahle izibhakabhaka ekugcineni ziyacweba konke kuhamba kahle kubamba ngaphakathi kweveli wathi manje ngizokuvivinya Abraham wathi ngifuna uthathe lo mfana wakho neminyaka eyishumi nezithupha ubudala ngifuna umkhiphe lapha futhi ngifuna umbulale manje ngizoba kanjani ubaba wezizwe na kanjani ngalo mfana ngizozala uKristu na futhi kuzoba njani uma ngimbulala na awu manje uyacabanga uma uNkulunkulu enza isithembiso kuNkulunkulu kubanakekele konke kwaso ngakho ke uthatha umfana omncane wayengemtshela umama futhi uhamba uhambo lezinsuku ezintathu emuva kuya ehlane manje indoda ingahamba cishe amamayile ngamashumi amabili nanhlanu amashumi amathathu kosuku ngakho ke kufanele ukuthi wayekhele ngamamayile ayikhulu empucukweni wabeke sebona into abayikude wathi kukulabo ababebambe iminyuzo wathi hlalani lapha manje ngifunani ukuqaphele lokhu nina abantu enigulayo
said you stay here while the lad and I go
wathi hlalani lapha ngikathi mina nomfana siya ngaleya kuleyo ntaba futhi sikhonze futhi sizobuya kanjani uzobuya kanjani uma uzomenyusela lapho futhi umbulale na
and God told you to kill him the flat words of taking
futhi uNkulunkulu wakutshela ukuthi umbulale amazwi yasobala kambulale futhi uzombulala uzobuya kanjani na lokho kuNkulunkulu Oh, hey, uyakubona namhla umbe yimina nje ngozwele kulokukuza. Niyabo uzobuya kanjani na? Kepha uNkulunkulu wathi uAbraham hamba ukwenze.
Abraham said I received him as one from the dead.
UAbraham wathi ngamamukela njengovela kwabafileyo futhi uma ngimbulala uNkulunkulu namandla okumvusa futhi uNkulunkulu wanikeza isithembiso sokuthi yena ngaye umsindisi wayezofika futhi ngandlela thize uNkulunkulu uzokwenza. UMose uyise nina kaMose kwadingeka benze into ethile ebukeka njengaleyo. Uzoba kanjani uMose akhulule abantu lapho bebona ukuthi wayengumntwana omuhle uma bemphushele lapha yaphakathi kwezixuku zazikweke na? Uzoba kanjani umkhululi na? Uzokwenza kanjani na? Awu, bamemukela ngale ndlela ngakho-ke bamfuqa bamphindisela ezingonyeni bazi ukuthi uNkulunkulu angakunakekela futhi uNkulunkulu wakunakekela. uNkulunkulu ubeke isandla sakhe phezu kwebandla lakhe. uNkulunkulu ubeke isandla sakhe phezu kowesilisa wakhe, kowesifazane wakhe. uNkulunkulu uyakwazi ukunakekela isimo. Ngakho-ke u-Abraham wathi sizobuya. Ngikathi uphuma ekhaya namhlanje kuseni ngabe umtshelile umyeni uma ngibuya ngizobe ngizizwa ngihlukile. Yebo mnumzane, uzokwazi kanjani na? Angazi kodwa ngizokwenza. Wow, amen.
I'll be different when I come back.
Ngizoba ngohlukile uma ngibuya. Bheka nje futhi ubone. Uzokwenza kanjani na? uNkulunkulu uzohlinzeka. Lapho ngekathi leli likhulu ihora libucayi lifika futhi benyukele esiqongweni sentaba futhi u-Abraham wakhipha ummese wakhe wasethatha umfana omncane wayesesho kuye lo mbuzo wathi baba nazi izinkuni nanti i-altare kepha ubu umnikelo kushiswa na? Wathi uNkulunkulu uzohlinzeka umnikelo. Akusona yini sifunde kithi leso na? uNkulunkulu uzohlinzeka. Asikho isidingo sokuthi sicasuke nganoma yini, uNkulunkulu uzokuhlinzeka. Ngiqonzela ukuthi yile khona manje kodwa kungabhidliza futhi kungimoshe. Manje nginingizwile ngikena ngiphuma ezinkonzweni ngahamba ngayosebenza nomfowethu ude muva lapho.
But God
came down a few nights ago. Emonweni futhi wangitshela futhi wangibonisa ukuthi ngenzeni uma nje umethemba uyisimangaliso wazi konke uzokunikeza okukwedlula konke okukhona. Ngabuka iphonti yakhe yabe endala kulusuku yaseqala kushaywa manje okuhambisa umfutho womoya ihydromatic kuyabhuma kuyo futhi nginamantombazane amabili amancane agxumagxuma kakhulu ezihlalweni futhi acishe aphule izihlalo aphuma kuso futhi ngahamba futhi ngaba nakho kulungiselelwa futhi indoda yathi ibhili ngizokutshela ngizokwenzani. Wathi ngizokunikeza ukushintshanisana okuhle ngalokho. Ngathi ngingakushintshanisana kanjani lokho na? Ngathi angikwazi ukukwenza. Wathi awu wena, oh isikweletu sakho sihle lapha inqobo nje, uma usifuna ngizobamba inothi lakho. Ngathi kuhle kakhulu lokho kodwa angikwazi ukukwenza. Wathi ngizokunikeza intengo enhle ngempela ngakho. Wathi ngokuba ngumshumayeli ngizokuthengisela okuningi. Ngathi kuhle lokho kodwa niyabo angikwazi ukukwenza. Niyabo futhi wathi awu uma uke wathatha umbono wokushintshanisa ungazise. Futhi ngathi kulungile. Ngakho-ke ngaze ngicabanga awu uNkulunkulu le nto endala ngilungele kuhle futhi kumnandi lokho kanye ne-truck yami endala. Ngathi singashaya ncazonke ezelilonke ngakho kulungile. Bengikwenza yonke le minyaka ngingaqhubeka. Futhi ngobunye ubusuku kwafika ucingo oluvele eCalifornia futhi indoda yangibiza enhla, indoda engusozigidi yathi mfowethu Branham hlobonini le moto onalo na? Futhi ngathi ngile Pontiac eneminyaka emine. Yathi ngomhla zingabashumi amathathu nanye kule nyanga kuzoba nenye yamakhatileka amakhulu kunawo wonke eyenziwe izolethwa futhi ibekwe eminyango wakho yokusiza wena. Ngathi cha ungakwenzi mfowethu ngiyacela. Ngathi ungakwenzi. ngathi uma ungakwenzi ngathi omakhelwane bami bebengeke bakuqonde lokho nabantu angidingi ikatleki ngathi thatha umehluko unike omunye umuntu futhi uma ufuna ukungisiza ngitshele iFord kulukile noma iChevy ngasho yathi qhabo le isivele ithengiwe futhi hlezi lapha angazi ukuthi ngizokwenzani ngayo Kodwa lebo ukuthi kuyini uNkulunkulu uNkulunkulu ngomusa wakhe ehlinzeke ngezinye izikhathi into ibaphansi ngempela lapho esimangala khona ukuthi kuzoba kanjani kodwa uNkulunkulu usevele uhlinzekile uvele ayibambe phezulu lapha edonsa inzalo kuyo niyabo ukuze akunike yona futhi ngombono manje ngiyatiyazela ngaleya nakho kufika incwadi letha ingena ivela ngaleya iye endodeni ngolunye usuku yathunyelwa ithunyelwa kimi manje yenkosi yesizwe ngale phesheya kwezilwandle futhi ngathi wo izimangaliso lezinto zenzeke ezansi eJalimane Inkosi yaseDenmark yathi woza ngapha futhi Branham futhi ukhonzisa abantu bami egameni leNkosi Jesu futhi ngaso leso sikhathi lapho engangicabanga ukuthi uNkulunkulu wayengihlanzile futhi ngase ngiphelile ubeka entsha haleluya kwase kuthi ke ngenkathi ngangivame ukuthatha abantu ngokubona ukufihlakeleyo ngamunye ngamunye usebeke enhlizweni yami manje into engingeke ngilokothe ngikhulume ngayo ngalesi sikhathi futhi ngiyelwe umuntu oshiseka ngokweqile futhi niyakwazi lokho impela niyangazi kahle ngokwanele kodwa bekusisana ukuthi kwenzekani manje wo he kuzoba kude ngaleya Yabo ngesikhathi nje ebumnyameni yokwedlula konke komzizwana ngeke uNkulunkulu yangene egibele haleluya leyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo leyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo ngosifazane nomopho ihora lakhe imnyama kuna wonke wabe sekufika uJesu ngokuhora imnyama kuna wonke kubantwana bamaHebheru kholeke uNkulunkulu wagibela imimoya yesikhathi futhi wabhula umlilo owawususa kubantwana bamaHebheru Ngokuhora lika Abraham elimnyama kuna wonke ngikathi Jehosha ummese futhi walalisa ngomhlalo umfana wakhe uQobo futhi wabuyisa lekhanda lakhe emuva nenhliziyo yakhe emlonyeni wakhe njengoba kwakunjalo Ndodana yakhe uQobo futhi wadonsa ummese kuze enqume uqoqoqo wakhe ngoba uNkulunkulu wayesho njalo kwakungumzuzwana omnyama kunayo yonke lapho uNkulunkulu uJehova ebonakala endaweni wathi Abraham bisa isandla sakho sengihlinzekile kakade wenzani la sengihlinzekile vele umhlatshelo uAbraham wathi ngizoyibiza le ndawo ngokuthi uJehova Jireh ngoba inkosi ihlinzekele Kodwa isikhathi inqama yaqala ukukhala ehlane ibhajiwe nezimpondo zayo zonke zibopheke kweminye imivini yavelaphi leyo nqama na ukuthi ngamama yele ikhulu empucweni izilwane amabhubezi nezimpisi nezinto nezimpisi amahayeni eyayizwi lazula emathefeni lapho kwakuye ibulala Uthi ngaphandle kwalokho nje nguphezulu esiqokweni sentaba lapho kungekho khona amanzi kungekho mithombo akukho kwayo kudliwayo ngesikhathi sifishane nansi lencama ibanjwe ehlane ngezimpondo zayo Wakuyini na uJehova uNkulunkulu wakhuluma leyo ncama yaba khona impela wakwenza kwakungewona umbono wayibulala incama waphuma igazi kuyo wakuyincama yangempela impela kwakuyiyo negazi lachitheka kuyo futhi incama yaba khona umzuzu wodwa futhi yaphuma ngomzuzu olandelayo kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yokunikeza izibuthiso kumntwana wakhe owayembethembile kwaze kwaba sekugcineni kwendlela uNkulunkulu namandla okwenza ngalo mzuzu ukukhuluma wonke umjavuzo uphuma kulezi sakhiwo avule wonke amehlo aphuphuthekile ubengakhulula wonke umuntu abamkholwayo uNkulunkulu uhlinzeke indlela Wenze indlela wathumela indodana yakhe uKristu Jesu futhi umoya ongcwele uyasifukamela namuhla umoya ongcwele uphezu kwethu uyasibuzisa lethe isimo sendawo Ungani ungathatha iqanda lesikhukhukazi futhi libeke endlini yokufukumela na isikhukhukazi esingumama akudingekile ukuba sibe phezu kweqanda ukulichamusela ukuze nje ibe nokufudumala phezu kwalo lizochamusela
God.
Oh, Gulu, what you made is lake. Loko ngizama kuninika khona izwi lakhe isithembiso sakhe wasilungiselela eKhalvari walungiselela umhlatshelo wokuphiliswa kwakho lokhu kuza unawo lapha futhi uyawuqapha futhi uyawuthola enhlizweni yakho nomoya ngcwele uwufukamele uyothatha kuphile futhi kuveza khona impela lokho uNkulunkulu athi kuyokuveza lonke izwi liyoveza khona impela nje elakwethembisa ngoba uNkulunkulu ulihlinzekile beka kulungiselela lapho umuntu elungiselela ukubeka okwabo ukubeka izinkukhu zabo nezinto ukuthi bakhetha kanjani amaqanda abo futhi bawabeke phansi kwesifukamelisi bawabeke endini yokufukamelisa nokuthi ukushisa kulawulwa kanjani lokho kushisa kugcinwa phezu kwalelo qanda kuze kube yilapho lichanyiselwa futhi uNkulunkulu ubeke ngohlelo ukuthi ngelikilanga ngaze zonke izinhlobo emuva ngo-Adamu ngo-Eva kwehle njalo ngabaprofethi kwehle ngo-Abrahama wahlela wakufaka konke etestamenteni elidala ekhombisa ukuthi wayezokwenzani futhi akuqede eKhalvari ikathethuma uJesu walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu walinyazwa ngenxa yobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu phezu kwakhe ngemivimbo yakhe esiphilisiwe thina wakuqede eKhalvari wasekegcoba abashumayeli yele waselithumela manje ukulethe izwi futhi abeke amaqanda endaweni yokuma efanele indawo phela ke uthatha lelizwi elifanayo futhi aligcinise kwehange phandle lapho bese ke efika futhi elifukamela ngomoya ongcwele uze lelozwi libe ukuphila enhlizweni yomuntu futhi bonke odevela abaphuma esokweni abakwazanga ukuvimba ukuphila kuphume kulo yebo mnumzane Kabo kabo noma engabe iqanda liyini uma kuyiqanda letata lizoletha itata uma kuyinkukhu lizoletha inkukhu uma kuyinyoni lizoletha inyoni uma uNkulunkulu athembisa insindiso ifake enhlizweni yakho uma ongcwele uzokufukamela kuze kufike ekuphileni uma ethembisa ukuphulukisa ufake enhlizweni yakho kuyindlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe Wathumela izibonakaliso nezimangaliso wathi ngezinsuku zokugcina kuyakwenzeka kwasho uNkulunkulu wo ngiyothumela umoya wami ongcwele emhlabeni futhi ngizothumela abefundisi futhi izibonakaliso ezinkulu nezimanga ziyokwenzeka ngegama lami bayokhipha imimoya emibi futhi bayokhuluma ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuze kubulelayo bekungeke kubalimaze uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda Uthi bebele lati ngalo lisuku lokugcina uyofika imvula yakuqala neyamuva ndawonye futhi namuhla ezizweni zonke kusukela kulabo empumalanga kuye entshonalanga kusukela enyakathi kuye enikizimu kuyinto yodwa engaguquki imvuselelo enkulu yokuphilisa ngokaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu futhi umuntu ophonse phansi umuntu othile ocoshiwe uNkulunkulu wazama ukungenisa kulemabandla amakhulu futhi akakwazanga ukuthi lendawo balinqaba futhi bathi kwakungeke kwenziwe ngenkathi kwakucatshangwa lapha eminyakeni yembala edlule kodwa uNkulunkulu wafinyelela phansi endleleni yokuphila phansi bathobekile abantu abantulayo abaphakamise abakafundile kungani uNkulunkulu akwenza na wo ukuba bekufike emabandleni amakhulu nezinto bebeyoba nokuthile abangakhazimulisa ngakho amaqembu ethu ethu ahlangana ndawonye singume lokhu kodwa uNkulunkulu wehlela ngobesilize nabesifazane abangakwazi kufunda amagama abo uqobo ngesinye isikhathi uNkulunkulu uthatha kungeluthu futhi enze kuwuthu ngakho futhi bazinikela futhi uNkulunkulu wathatha amadoda alolo hlobo ubavusele ezweni futhi namhlanje ukubonga kwesibusizo ngisho kodokotela baze bakufake emaphepheni lokho kuphinisa ngokukaNkulunkulu kuyiqiniso bafanele bakuqonde kuphambi kobuso babo haleluya Siphila usukwini yokufika kwenkosi ubusuku kuhalala ngokushesha abefundisi bayajiluka babemanzi te bekhulekisiza uNkulunkulu ekhombisa izibonakaliso nezimanga kodwa kukhona isiphepho esizayo wo yena yena uyeza ukukhona isiphepho esiqhubekayo nesikhathi esikhulu sevuselene isikhathi lelizwe elingakaze lisibone isikhathi esinjengaleso esidlula njengamanje Ukaze kube khona isikhathi emlandweni wezwe nanoma yimuphi unyaka noma yisiphi isikhathi lapho ivangeli lamandla kaNkulunkulu lake labonakaliswa njengoba linjalo njengamanje. Ngomsakazo kwethelevishini ngabefundisi abakuthembekile ezinkundleni zemishini kuMalawi kwabase-Afrika futhi kungena eShayina ukungena ezindaweni ezahlukene izimvuselelo ezinkulu zokuphulukisa namandla nemisebenzi nezibonakaliso nezimanga kuza yonke indawo. Ngokazi kube khona emhlabeni wonke okunjengakho bangane uNkulunkulu ukuhlinzekile uNkulunkulu ukukhulumile uNkulunkulu uyakwenza uNkulunkulu lapho kulokukusa ukuhlinzekele lokhu kuza lolu suku usuku lwakho lesi sikhathi isikhathi sakho uma uzimisele futhi ulungele kulokhu kuza uma ukukhola ngayo yonke inhliziyo yakho Muzothembisa uNkulunkulu uNkulunkulu ngeke ngisaphinde ngibe ngikilatelane nakho ngiza ngingedwa ukhona okwenzekayo enhlizweni yami ukhona into encane yenzekile lapha namhlanje kuseni ngenkathi sisashumayela futhi silethe izwi lengxenye yalo yayisho mina lapho ngibona wabiza lezo zinto ezazingekho njengokungathi zazikhona wabhama wahamba wathi sizobanga le ndlela uzobanga le ndlela sizoba nengane uzoba nayo kanjani na umngami usekhulile kakhulu udokotela uthi akunakwenzeka awuke sizoba nayo ngoba uNkulunkulu usho njalo futhi ngenkathi ehlangana nomzuzu wokugcina bucayi wakho phezulu lapho wayibiza indawo ngokuthi Jehova Jaira inkosi izozihlinzekela lo mhlatshelo abanye benu basuke bangene likude bangene lapha beva izingcingo zenu zibhalwe phezulu lapho oqembeni oluncane incwadi encane endlini ubunye kwakho kulomdlavuza abanye izimpuputhe abanye izithulu abanye izimungulu abanye obaba abanezingane ezincane nomama kanjalo njalo nabantwana abancane lokho kukuzo zonke izinhlobo zezimo kwenzekani na yini yabangela ukuba ukwenze na yini eyenza imizwa yesidalo singumuntu sibe njalo na waze wayenza kanjani into enjalo na saba nabo isibhedlela sasinabo yonke indawo kodwa kungani nizilethe lapha ngalesi sikhathi na ngoba ukuthile enhliziyweni yakho kuqala ukunyakaza kwini na uNkulunkulu wenze indlela uNkulunkulu elungiselela amalungiselelo kaNkulunkulu uNkulunkulu uzohlinzeka indlela Abaningi benu beza indaba encane enyamazana yokuzama yayise zincwadini lapha kungekudala uma uNkulunkulu wayena ke ngokwanele enyamazana yokuzama empofu engazi hayi lokho kuphela kodwa ngezinye izikhathi kwakuyizilwane engizaziyo wena uthi ungazinika isikhathi sokukhulekela isilwane na uma uNkulunkulu esithumele yebo impela uNkulunkulu nguJehova usebenza nje ngendlela yakhe qobo futhi siyamkhonza nje siyizinceku zakhe Ngibonje futhi tete wethu uNkulunkulu ukuhlinzekela indlela iphelele yokuphiliswa kwakho kulokuza bewazi yini ukuthi ngacishe ngaba impumputhe kanye na kwadingeka ngiholwe ngezingalo zami ngakugqoka ezinkulu izibuko ezinkulu eziwuqinisa emehlweni ami futhi ikhanda lami lalinyakaza kanje futhi angikwazanga ngisho nokugunda ezinwele ngaphandle kokuthi kube khona ubamba ikhanda lami uFred Montgomery ezansi lapha ku 6th Street yini labantu one abaningi benu bayamazi uFred Montgomery umgundo ezinwele ezansi lapha kokangaki ukuthi ngabeka izibuko zami phansi uFred ubamba ikhanda lami ngesandla sisodwa ezama ukugunda ezinwele zami ngesinye lenyakaza kanjalo ngizange ngibone kuhamba-hamba ngangehla ngesitaladi saseLouisville ngezinye izikhathi ngibe impumputhe kakhulu ngiyovele ngilandele indlela yami eceleni kothango kanje futhi ngangima futhi ngilinde isikhashana ukuze amehlo amakhange pha olusizi oluthisayo wo umuntu omangalisayo namuhla yeke ukuthi ukhazimule kanjani kimi Ngiyazi ngikathi abakwaMayo Brothers phezulu lapho wathi ngani mnumzane Branham ungeke waphila wathi ngani akunakwenzeka ukuthi uthole ukuze udlule kulokho wathi awukwazi nje wathi lokho ngokuthi lokho lapho kusebenza emphefumulweni wakho futhi wathi akekho umuntu ongathola kusebenza kwamandla akeleza emthanjeni okungumphefumulo wakho futhi uyadala emqondweni wakho wathi akunakwenzeka wathi sinezinkulungwane zalolo daba oluza lapha wathi ayikho into esingabenzela yona wathi uphelelwe ithemba mnumzane ngiyakuzonda ukukutshela lokho.
Oh
hey, lapho ngiphuma ngenkathi inkonzo yami siphelile, khona ke uJesu wafika ngombono, wathi ungakhathazeki nginawe, nginawe. Wathi ukube ubuphila, ubungaba yinto encane nje yende ezacile engaba yikhulu neshumi, amapawundi ayishumi nanhlano, cishe njengoba unjalo manje, mhlawumbe amashumi amabili, futhi ngilapha kulokho kusa, ikhulu namashumi ayisikhombisa, ngizizwa ngikahle. Uyini na uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo wenza amalungiselelo ngale eCalvary futhi ngawemukela kungani akwenza na hayi ngenxa yami kodwa ngenxa yokuthi ngingakutshela kulokhu kuza futhi ungamukele into efanayo futhi utshele omunye umuntu ngakho kumane kuqhubeka nje futhi leyo ndlela anayo yokulungiselela indlela ukusabalalisa ivangeli lakhe uyakukholwa namuhla na uNkulunkulu uhlinzeki ile singakhuleka umzuzwana nje manje namakhanda ethu ekhotheme futhi uma utate umshayi wopiano uma ezoza lapha umzuzwana nje ngifuna uqale indlela kancane inyanga enkulu manje seduze uJesu nozelo ukhuluma ezinhliziyweni eziyethile kubazi thokoze alikho elingigama kepha elikaJesu manje wena lapha ongaphandle kuka Kristu futhi awumazi nje ngomsindisi womuntu siqu awukaze wemukele ukukhona into ethize enye kulokhu kusa bekukhona ukuthi izinhliziyo yakho ngenkathi wonke amakhanda ekhotheme ukuthi lokuhamba hamba enhliziyweni yakho ukuthi uyazi kukhona obuvele kungitshele kungcono ngizilungiselele lelo suku olukhulu liyeza maduze nje futhi ngifanele ngime futhi manje enkosi hayi kumfuthi Branham kodwa kuwe ngizophakamisa isandla sami futhi ngithi uma uzongisiza kusukela namuhla ngizokukhonza kusukela kulolu suku ngabe ukhona umuntu ongakwenza lokho na phakamisa isandla sakho uthi ngomusa kaNkulunkulu kusukela kulolu suku ngizokhonza uNkulunkulu othile osesakhiweni engingamazi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kunjalo kuhle lokho kusukela namuhla kuqhubeke ngifuna ukwenza impilo yami ibheke enkosini ngingumKristu sengimemukele kakade uKristu kodwa ngizwa sengathi ngifuna ukuba ngumKristu ongcono manje ngifuna ukuphakamisa isandla sami ngithi uNkulunkulu ngalokhu ngiyafuna uNkulunkulu akubusise wo kuyamangalisa lokho kuyamangalisa lokho uNkulunkulu abe nawe manje bangaki amakhanda enu ekhotheme abagulayo na ngithi uNkulunkulu othandekayo manje ngizokwemukela khona manje nginesimila nginomdlavuza nginomntwana ogulayo lapha ngine noma ngabe yini kungakhathaleki ukuthi yini engalungile nginento ethile engalungile uyakwazi ukuthi khona manje ngemukela lelizwi izwi lakho njengoba nje bengiza ngokukholwa ukuba ngisindiswe ngiyakholwa enhlizweni yami ngiyakholwa ngempela uNkulunkulu ukuthi khona manje izwi lakho ligxilise kuyange enhlizweni yami futhi ngizosinda ngazi angizange ngikucabange sikhathini esidlule kodwa ngikukholiwe khona manje ngizophila khona manje ngizophakamisa isandla sami ukwazisa wena ukuthi ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami ngizophila ungasiphakamisa isandla sakho wena ogulayo na oh hey beka nje izandla baba sizulwini othandekayo uyasibona isandla sabo kufana nje nokuphenduka manje uma babephendukile inkosi futhi bebephakamise izandla zabo ngenxa yensindiso sasizobakhuphulela lapha echibini futhi sibabhabhathize lokho kuyinto yethu elandelayo Petro wathi phendukani nibhabhathizwe yilona lowo egameni likaJesu Kristu ukukuthethelelwa kwezono zenu niyakwemukeliswa isiphiwo sikaMoya Ngcwele manje yilokho ebesizokwenza inkosi manje laba bonke baphakamise izandla zabo futhi bathi bakholwa ukuthi utshalile enhlizweni yabo babonile ukuthi ulungiselele ukuphiliswa kwabo kakade futhi bakulungele ukuwemukela futhi bayakwe mukela enhlizweni yabo futhi baba kunento yodwa esisalele ukuba siyenze lokho ngokuthi ukuba kukhula futhi sibakhulekele umkhuleko wokukholwa beka izandla phezu kwabo wena wathi bayosinda akukho okungakuvimba kukho futhi baba siyakholwa ukuthi ngomusa kaNkulunkulu ukuthi uzosithumelela umhlangano wokuphilisa manje ozoba inkazimulo nje sebevele bakwamukele sizobona onga sizokunika udumo futhi sizokunika yonke inkazimulo kuwe sizotshela abanye sizoya emakhaya yethu sifakaze abanye lapha befa belomdlavuza abanye lapha ongaboni ukuhamba hamba abanye abakwazi kuhamba oh bakuze zonke izinhlobo zezimo nkosi kodwa wena ulapha kuze wenze yonke indlela egwegwile iqonde wena ulapha kuze ukhiphe yonke inhlekelele futhi ufake inkazimulo Nkosi bayazithilula futhi ngiyazithilula sicwalise Nkosi ngomoya ngcwele sicwalise ngesibusiso sakho ukuze lolu kube usuku olusha Bangathi ungangena esithandweni somlilo ngalesi sikhathi nje uphephethe wonke amagagasi kubantwana bakho ubakhulule ngokuphepha siphe khona Nkosi ngokulungiselela kwakho kuka Jesu Christ eCalvary sikucela egameni lakhe amen
The great solution now is here. The silver seeing Jesus, He speaks the drooping hearts to cheer. Oh,
bangane ngekathi besadlala futhi lo mculo uyaphuma manje lesi isikhathi sihle sempilo yami lesi isikhathi sihle kimi ngizizwa ngizethemba nje futhi njengoba ngeqinisekisiwe enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu uzophilisa abantu kulokukuza njengoba ngimi khona lapha kulomsamo ngiyakukholwa nje futhi lokho kungenza ngizizwe ngempela ngiya kutshela ngicabanga ukuthi sekuvele kwenziwe into kuphela ngivele ngihambe ngibabeke izandla ngoba wathi kwenzeni kanjalo njengompapathizo wamanzi noma yini enye manje nakho kunginika ukuzethemba ngiza nalolu hlobo lokuzethemba kuwe niyabo ngiyazi ukuthi wangithuma ukwenza lokho ngingene ibhayibheli lami phezu kwenhliziyo yami futhi uma ngingasoze ngaphila kungena eminyango lapho ngiyazi ungithumile ukuthi ngikhulekele abagulayo bakhe ngiyakwazi lokho ngeke ngikwazi ukuphilisa abantu bakhe ngokuba usevele ukwenzile lokho lokho sekuhlinzekiwe kodwa wangithuma ukuthi ngikhulekele abantu bakhe futhi ngibakhuthaze ukuthi bakhole lokho manje ake ngikubonise ukuthi kulungile noma cha niyabo ake siqale sithathe indlela kaNkulunkulu ngakho ake sibheke emhlabeni wonke ukuthi mangaki amashumi ezinkulungwane zabakhubazekile izimpumputhe izinyonga izishosha abagitshelwe umdlavuza nakho konke osekuphulukisiwe manje lokho kuqala emva kokuba izwi lakhe lithe uyokwenza khona ke nangu efika futhi ekufakazisa into elandelayo kunabantu abahlezi khona lapha abaphulukisiwe ngokusobala niyabo lokho okulandelayo bese ke sibheka futhi ngalezo sikhathi seminyaka edlule kunabambalo abasele lapha ethembelekele mhlawumbe kulokhu kusa abanye babo abezi uma sizoba nenkonzo yokuphulukisa ngenxa yezixuku ezingena zicindezela kanje kodwa yabheka khona lapha eJeffersonville kinina bangaphandle lapho lokhu kukhanya leyo nkanyezi yokusa yavela kuqala khona lapha kwenzekile kulomsamo izikhathi eziningi khona lapha kusobala abantu babecabanga ukuthi kwakungukuhlanya kodwa izwe lesayense lisithathile isithombe sayo futhi lithi kuyiqiniso khona ke nginitshele iqiniso ngabe kunjalo na futhi manje konke sekuphelile manje basithathile eJalimane lapha amaduze nje nizibonile zonke izithombe zalokho ikhamera kule eseJalimane ifuna ukubona ukuthi babe ngasithatha yini ngakho ke beza bamise isithombe ngathi yedla futhi iqala ukugenqa lento enkulu lapha futhi bathathe leso sithombe futhi lapho kwayikhombisa yedla ivele ezulwini lapho kufika ukuphefumulela kwakhombisa ukuthi ubani oyimi lapho wamtshela ngalokho ayeyikho lokuthi kwakwenzekeni ukuthi wayehola kanjani sikejane samakhomanisi kanjalo njalo kwathi awuyena umJalimane noma kanjani ungumtaliyane kwamtshela lokho ukuthi bona lo umJalimane lapho ethathe isithombe sakhe kanje futhi waqhafaza bese ephendule ikhamera yakhe eyirola iqhafaza kanjalo futhi nansi iphuma eyikhombisa yedla ekhombisa ngenkathi yayise kugcobeni futhi eyikhombisa isuka iphuma esakhiweni kunjalo ubufakazi iqiniso niyabo kwenzelwe ini na okwakho okwakho futhi cabangale ezansi ezweni lezilwane ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kanjani nobulula ungamcabanga umuntu othile abantu abaningi bayakuhleka lokho amaKristu awakwenzi Kodwa ngabe uyazi ukuthi uNkulunkulu uyazi yonke imizwilile khona na uyazi ukuthi unalo lonke uphapho lubaliwe ephikweni layo na wazi konke ngayo wathi akukho newodi ongawela phansi emhlabeni baba engazi ngawo yena uyazi ukuthi zonke izilwane ezincane ezikuphi wazi yonke ingxenye encane ngawe wazi konke ngakho Ngokwenza lokho niyabo nokungeqinisekisa futhi isivalo sakho konke iza ngobunye ubusuku ngathi ekikhombisa kimi lapho eceleni kwalelichibi angisoze ngakukhohlwa nizokubona emaphepheni ngizonitholela khona lapha nizokubona with the voice of the healing amanye amaphepha bhuku ukuthi ngikubone kanjani lokho ngalowo mdonso wodwa futhi wathi kungaleso sikhathi lapho wawazi khona izifo zabantu lapho bona ngezandla zabo futhi khona ke umdonso sibili wathi kungani ukudonseka nzima kangaka na kungani uzame ukuchaza konke lokho na wathi niyabo usanda kubamba inhlanzi kodwa yayincane wathi manje faka kuheha kwakho okwamanje wathi sethe ayuku lakho ngakubona lokho kukhanya kuhamba kuphuma kanjalo kwathi ngizohlangana nawe hoyi ngiyakwazi nje lapho ngaphezu kwengikwaziyo ngiyazi ukuthi ngiyaphila ngibukulele ipulpiti kulokho kuza ngiyakwazi Susa ukukhola kwakho kusukela phezulu lapha manje futhi ukubeke phansi lapha uthi uNkulunkulu othandekayo ngiyeza ngikwazi futhi ngiza ngikwazi ngiza kuwe futhi ngizophiliswa kulokhu kusa njengomuntu ongenga kokhulekela wena uthi ngabe umkhuleko wenza ukuthile na ngabe umkhuleko uzosiza na impela lokho sifanele sikwenze umkhuleko ushintsha izinto umkhuleko ukukhola usindisa abagulayo ngabe kunjalo na abanye babekwe ebandleni kuze bakhulekela abagulayo abanye babekwe ebandleni kuba abaprofete abanye babekwe ebandleni kuba abashumayela abanye bafundise ngabe kunjalo na impela simiselwe lezi zinto ngakho ke ngangazi ukuthi ngalethe emhlabeni kuze ngikhulekela abagulayo ngikwazanga ukukhulekela bonke abantu abakaNkulunkulu abagulayo ngathi ngiqale kuphuma emuva lapho yonke into yayifile ukuthi iminyakeni embalwa edlule kodwa uNkulunkulu wabusa enkonzweni Oral Roberts futhi wo makhulu abanye nxa zonke ngale Afrika lapho babe nemvuselele enkulu baya kwamanye amazwe lapho baba nemvuselele enkulu abantu bakaNkulunkulu yonke indawo besebenza ndawonye hayi ngokumelene nomunye nomunye bonke ndawonye okubumbano lolodwe lukhulu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ezama ukwenza abantwana bakhe baphile nokuba khombisa inkazimulo yenkosi uJesu Kristu ngokwezi lakhe ukuthembisile Babevame ukuzama ukusihlasela futhi baphikisane nathi abashumayeli ababengakholele ukuphiliseni ngokaNkulunkulu awusezwa okuningi ngakho uyakuzwa na kunjalo kwavele kwabadalulwa futhi kwakhombisa ukuthi bazi kangakanani ngombhalo bese kuthi ke uNkulunkulu uyafika nje futhi waqinisekisa umsebenzi nezibonakaliso zilandela nalokho nje kuya kuxazulula manje bangaki abalapha namuhla abantu abangaphandle kwedolobha abangaphandle kwezifunda ndawo ufuna ukukhulekelwa ungasiphakamisa isandla sakho asibavumele beze kuqala abahlobo abavela ngaphandle kwesifunda bese ke abahlobo abangaphandle edolopa bese kuthi ke abahlobo ngokulandelayo abavela lapha ekhaya manje abahlobo bangaphandle kwesifunda ozali kokuqala yachare asina indawo eningi lapha kodwa ngikholwa ukuthi uma nje ubungathi njengalomfo wethu lapha ukuthi ukushaya umugqa kanjalo ngqonje abangaphandle kwesifunda futhi ke sizozama ukuthola labo futhi ke sizokulandelayo sizophuma ngaphandle kwedolobha bese ke belandelayo ngabafo basedolobheni shayani umugqa ngomkhuleko. Manje kholo kuphela manje abaningi abamile abangi beli kusobala bayeza mhlawumbe ukubona ukuthi inkosi yethu izokwenzani bekusisale futhi libone ukuthi wenzani asesabi siyazi ukuthi uzokwenzani uzokwenza lelo zwi libe iqiniso njengoba lingaba yikho yebo mnumzane.
You'll see what he'll do.
Uzobona azokwenza uyophulukisa abagulayo nabahluphekile uzobaphilisa ngamandla akhe nangenkazimulo yakhe. Manje ngizilicela uma nizongenzela ukuthile ukuqala ngifuna nonke nibe nesiqiniseko esigcwele ukukholwa okholwa ukuthi uNkulunkulu uzobaphilisa laba bantu abagulayo ngakolomugqa. Manje bangaphandle kwesifunda abasibo abase Indiana bavela kwesinye isifunda siyajabula ukuba nabo lapha kulokhu kuza ukukholwa kwabo kuNkulunkulu. Manje bangakikini okholwayo ukuthi uNkulunkulu uzobenza nina bantu abase sifundeni manje okholwa ukuthi uNkulunkulu uzobaphilisa phakamisani zele zenu thanini ngiyakukholwa sikukholwa ngenhliziyo yethu yonke manje silapha ukuzonisiza bangane bathandekayo ngizomkhulekela ngizokwehlela kuye khona-ke kulungile ngifuna nina abantu abathandekayo lapha abavela ngaphandle kwesifunda ukukholwa lokhu manje ngifuna nikhole ngayo yonke inhliziyo yenu ukuthi mina ukuthi uJesu Kristu ungukulungiselela kukaNkulunkulu ngokuphulukiswa kwenu ukuthi uNkulunkulu walethe uJesu emhlabeni ngokuphulukiswa kwenu. Manje khumbulana kukho lutho phakathi kwami ebengingalwenza ukuniphulukisa kodwa yinto kuphela engiyenzayo ngilandela umyalo uNkulunkulu anginike wona ukuba ngiwenze futhi yazi niyizwile imihlangano yokuthi nje konke kwenzeke kanjani kusobala uzokwenza lokho uzokwenzela wena kulokhu ukusa futhi ungabuyela esifundeni sakho qobo osithandayo uthokoze nje futhi utshela abantu izinto ezinhle uNkulunkulu azenzile. Manje izinyonga ziyahamba izimpukuthe ziyabona izithulu ziyezwa izimungulu ziyakhuluma lezo zinto zisemandleni kaNkulunkulu nje ukukwenza. Manje ngifuna nonke nikholwe ngenhliziyo yenu yonke. Manje into kuphela ngizoyenza ngizokhuleka futhi ngibeke izandla phezu kwenu ngikhuleke umkhuleko wokukholwa futhi nifanele nikwembukele phezu kwalezo zisekelo zegazi elichithiwe likaJesu Kristu futhi uNkulunkulu uzokwenzela konke okunye. Yakukhola manje ngayo yonke inhliziyo yakho na usukulungele ukukwemukela ukhole phansi enhliziyweni yakho izwi kokuqala lisenhliziyweni yakho ukulenza. Kulungile manje ngifuna wonke umuntu athule ngempela noma nje uthi ukuhamisha noma yini nifuna kuyenza sisakhuleka ngokwebandla bese ke ngamunye ngamunye nomfowethu Neville uzobacabanga amafutha njengoba beza kimi ukuzokhulekelwa. Kulungile manje ake sikhulumise amakhanda ethu yonke indawo futhi njalo emizuzwini embalwa sizokuphakamisa ikhanda lakho. Manje baba wasezulwini siyakubonga kulokhu kusa ngoJesu futhi nakho kumi kulomugqa lapha kulokukuza izifo ezehlukene uyazazi ukuthi ziyini angizazi
but the best of my knowledge Lord
kodwa ngokwazi kwami konke Nkosi ngizambele kubatshela ukuthi wena usuvele ubahlinzeke ngokuphulukiswa kwabo abanye babo bangahle nje babe yizinsuku ezimbalwa nje kufeni kodwa baba umkhuleko uguqule izinto uHezekiya wakhuleka ngemva kokuba uNkulunkulu uthumele umprofeti wakho phezulu lapho futhi wamtshela ukuthi wayezokufa kodwa wakhuleka futhi wayesindisa impilo yakhe. Manje Nkosi ngikhuleka ngayo yonke inhliziyo yami abantu ukuthi uzosindisa impilo yabo ngenjongo eyodwa Nkosi ngenxa yenkazimulo yakho ukuthi bazotshela abanye nabanye bangahle batshela abanye usuku lwenkosi selusendele futhi sifanele sisheshe futhi siyazi ukuthi leli vangeli lifanele lishunyayelwe yonke indawo futhi sisize namuhla manje futhi ugcobe izinceku zakho lapha ngoba lesi sakhiwo ngokusha nangokujilile manje kwangathi leyo ngelosi enkulu kaNkulunkulu ngangena manje ngamandla amakhulu uyehla ngemigqa ingabonakali nokho wazi ukuthi yena ulapha futhi ngikhulekela ukuthi wena uzophilisa wonke umuntu ngegama likaJesu Kristu. Manje abakhanda yini kwetheme wonke umuntu kancane manje kholwa kuphela ngacale ngempela ngekathi thina futhi nevele ugcoba abagulayo futhi baletha kimi. Oh wonke umuntu akahleniphi ngokuzithoba manje nansi indoda engingizayo enamalimu futhi ifuna ukushumayela izwi likaNkulunkulu ifuna ukukhululwa ukuze ishumayele izwi likaNkulunkulu ngifuna nibe nenhlonipho yokuzithoba futhi nikhole ukuthi uNkulunkulu uzosusa lo moya wokungingiza kule ndoda ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Manje baba wethu esezulwini emi lapha kuleli elincane ithembenakele lidale lakhiwe ngokungcolile nokho yazi ukuthi inkazimulo yeshekhina kaNkulunkulu wayehlala ngaphansi kwamaphiko abophene amakherubi umi ekhona manje futhi njengoba imifefumulo yethu ingadedela izinto ezingcolile zezwe ezingena ebukhoneni bakhe futhi singazizwela futhi sazi ukuthi yena umi lapha size ngesibindi sazi ukuthi siyokwenza sazi lokhu ukuthi besingafa uma bekungengenxa inkazimulo kaKristu manje kodwa ikazi lakhe elachitheka lenze indlela besingafika khona-ke ngesibindi sikhuphukele esihlaleni sakho sobukhosi phansi kwamaphiko abophene esiphambano. Nkulunkulu le ndoda lapha ebukeka kahle enkulu indoda ebukeka eyisidlakela yemi lapha ifuna ukushumayela evangeli yeka into ekhazimulayo futhi nokho uSathane umnike iphimbo elingingizayo elinamalimu kodwa ufuna linyakaze namhlanje ukuze akwazi ukushumayela evangeli. Oh Nkulunkulu phakade siyazi ukuthi wena uye wasebenzisa ezikhathini ezedlule abangingizayo nabanamalimu kodwa le ndoda ifuna ukukhululeka ngoba izizwe inamahloni ngakho. Ngakho ke namuhla ngobuhle benkosi Jesu ngohlelo oluhlinzekwe nguNkulunkulu nendlela ngobufakazi bukamoya ongcwele nobukhona bukaNkulunkulu futhi njengenceku yakhe ngibeka izandla phezu kwakhe futhi ngiyawulahla lo moya egameni likaJesu Kristu kwangathi ungashiya umfo wethu futhi kwangathi lento embi engahamba engavimba ivangeli futhi kwangathi angaphuma futhi akwazi ukushumayela ivangeli ngokukhala kwelineqiniso iphimbo elikhalayo ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Nkosi ngibeka lezi izandla zami phezu kwakhe ngoba kungumsebenzi wakho kungukuyala kwakho kwenza kanjalo ngoJesu Kristu ukuthi usipha khona kube inkazimulo ulo kaNkulunkulu. Ngifuna wonke amakhanda kothami futhi kungabibikho phakamisa amakhanda enu nize ningizwe ngisho njalo ngiyacela. Moya ngcwele phulukise lo mfo wethu lapha egameni likaJesu Kristu kube inkazimulo kaNkulunkulu nevangeli futhi ngiyakulahla wena umubi hamba egameni likaJesu. Manje mfo wethu ngikholwa ukuthi uzoshumayela ivangeli ngiyakholwa futhi ngikholwa ukuthi uzokwenza ngaphandle kokungingiza ngaphandle kokuba namalimu ngifuna wena uthi mayibongwe inkosi haleluya. Nakho lapho khona ngiyayithanda inkosi ngiyinika udumo ngiyabonga ehlukile manje bambelela kuye ngisakhuluma nawe isikhashana uzizo ngcono manje uzizo uhlukile impela ngoba inkosi ikunike lokhu futhi awusenakho wawunokunjalo ngabe kuyisho lokhu ngiyamthanda uJesu makabonge uNkulunkulu. Angikholwa ukuthi kuzoke kuphinde kubuye futhi. Manje gcinana makhandekile khotheme, lalelani le ndoda. Ngiyamthanda uJesu, makabonge uNkulunkulu. Ngizoshumayela ivangeli, akukho kungingiza Dobo, usephulukisiwe uNkulunkulu, akubusise mfowethu, hambe endleleni yakho manje uthokoza. Manje siphakamise amakhanda ethu futhi sinike uNkulunkulu udumo, sithi siyakubonga Nkosi Jesu. Nakho kungena indoda enkonzweni ukushumayela ivangeli, iyake yaba ngwenamalimu. Wathi uMose na, ngiyindoda ekhuluma kancane, nginezindebe ezingingizayo, nokunye nokunye. uNkulunkulu wathi, ngubani owenza izindebe umuntu na, niyakholwa manje na, yibani nokukholwa manje. Ngizophinde ndikhothise amakhanda yenu ngomunye umuntu, wonke umuntu emkhulekweni manje, hloniphani ngokuzithoba. Manje inkathazo yakho dadewethu, uvela phi dadewethu na? Hamilton, Ohio. Uyakholwa ukuthi uyayikhaya uphilile na? Manje inenekazi lenkathazo ezinhlangothini zalo futhi livele Hamilton, Ohio, futhi linokwethuka ngokwedlulele. Kungahle kungabibikho lutho olwenzekayo obungalubona, kodwa uNkulunkulu uzokwenza ngokufanayo nje. Izinhlungu zizolishiya, ngiyakholwa uma uthanda nami. Manje baba osezulwini othandekayo, ngiqonda lapho ukuthi ndawo ndawo okhona kuma iNkosi uJesu. Dadewethu osehambe izindlela ezinde ezansi lapha ukuba akhulekelwe, kunenkathazo hlangothini lwakhe ukwethuka, kodwa wena Nkosi owavusa uJesu futhi wenza ukulungiselela. Futhi emuva eminyakeni edlule, njengomfana omdadlana emingale yangaphansi kwesihlahla, wena wathi ungalokothi ubheme noma uphuze noma ungcolise umzimba wakho, kuzoba nomsebenzi wakho ozowenza uma usukhulile. Nanku ukuqinisekisile ngengelosi yokukhanya, wathumela izilwane ukuba zikhulekelwe, ushanele umhlaba wonke ngemvuselelo, njengoba wethembise ezansi lapha emfuleni ukuthi uyokwenza.
And here this woman stands today to be
futhi nangu lowo sifazane emile namuhla ukuba khululwe futhi baba ngegazi lika Jesu eliligugu, ngokushunyayelwa kwezu ngibeka izandla phezulu kwaTata futhi mkhululwe ngokwezu lika uNkulunkulu nokukholwa kwakhe. Ngiyayilahla lento emkhathazayo lelithunze lidala lobumnyama elimbenza abe ngokwethuka. Ngiyakulahla kuye egameni leNkosi Jesu. Ngithatha isinyathelo lokuqala.
Satan, you can't hold her no longer.
Amen.
She come along with
me. Satan, you can't hold her no longer. Kwakho usuhambile ngo Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Mkhuleko kukholo yakumsindisa kulayo, washo njalo uNkulunkulu futhi makaphile. Sixoshe isitha manje, nxusa igazi lenkozi uJesu elungileyo phakathi kwakhe nesitha egameni likaJesu. Manje bekungeke kube yilutho kaphandle, kodwa wena, wena uzizela ukuthi uphulukisiwe. Awunjalo dadewethu na, izinhlungu azikho ohlangothini lwakho, sezihambile. Uzizwa uzolile futhi uphilile. Manje khona lapha nanti nenekazi, ungaliphakamisa ikhanda lakho. Uvela eOhio, naleyo nkathazo ohlangothini lwalo lithi zonke izinhlungu seziphelile, imisipha yalo isithulisiwe ngokufanayo nje nendoda. Ngabe kunjalo dadewethu na? Manje usubuyela ekhaya ukuba uphile. uJesu indodana kaNkulunkulu okhona kulokubusa ukuphilisile. Yiba inceku enesibindi ngaye, uNkulunkulu akubusise. Manje ake sithi mayibongwe Nkosi. Kuthiwani ukube bekunguwe ohlupheka kanjalo na? Kulungile, manje siza kuphinda sikhothamise amakhanda ethu futhi nje ngezwi lomkhuleko. Kulungile.
Jerk in there, that wasn't even the question you say. Always.
Manje se manje ya sine sicelo sakho na oh ngiyabubona budlikiza oh hey manje woku muntu hloniphani ngokuzitsheba ngempela uma nithanda manje baba wethu wasezulwini lelininikazi elincane liyafika lingenakuzisiza livela kodokotela bakwenze konke abakwaziyo ukukwenza ubuso balo budlikiza imisipha kukhona okungahambanga kahle odokotela bezama ukuthola kodwa abatholi ukuthi kungani lowo msipha ungeke usebenze kahle futhi kulokho ligula yonke indawo.
The doctors trying to find, but they can't find why that nerve won't operate right. And in that, she's sick all over.
Kuniso Nkosi leyo akuyona indlela yeze namuhla kodwa lazi lokho limi lapha lingenakuzisiza ebukhoneni bakho manje-ke njengenceku yakho ngililetha kuwe ngakho konke ukukholwa engikwaziyo ukuthi kanjani futhi ngokwazi ukuthi ngusathane ophule lowo msipha kukhona into ethile engabonakali odokotela abangakwazi ukuyithola ebangela lowo msipha udlikizise ubuso balo. Kodwa ngakwenza kuhambe Nkosi ngokuba wena nguJehova uNkulunkulu nguwo wahlinzeka ngomhlatshelo eCalvary futhi siyakwemukela manje. Hamba wena moya wena odlikizisa ubuso balo wena oye wahlupha umzimba walo siza egameni likaJesu sisanda kuvela eCalvary sivela ezwini futhi siyakulahla wena sisho ukuthi awusakwazi ukuhlala esike sikhathi usifazane uzamile kangelo dokotela futhi benze konke abakwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani kodwa ubacashele odokotela kodwa ukwazi ukucashela uNkulunkulu uyazi ukuthi wena ungubani. Ngakho ke njengenceku yakhe nommeleli wakhe ngithi kuwe shiya udadewethu phuma kuye izwi likaNkulunkulu lathi uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bazosinda ngakho usuhluliwe manje ekubuyisaneni kwaseCalvary suka kulowo wesifazane egambeni likaJesu Kristu. Ngiyamkhulula kuwe ngomyalo kaJesu Kristu ukuthi sifanele sibeke izandla phezu kwabagulayo futhi sixoshe imimoya emibi futhi umubi futhi ufanele umshiye futhi yanekhaya futhi uphile ngegama likaJesu Kristu. Manje amakhanda yenu ekhotheme isikhashana nje manje Nkosikazi Khinza ngikholwa ukuthi igama lakho bekuyilo bekungebe khona lutho impela ukukholwa kwakho kuphela nje ukumisa ukudlikiza selokhu sikhulekile ezansi ohlangothini kodwa ngiyakholwa ngayonke inhliziyo yami ukuthi nikahle futhi niphilile kwakungalolu hlangothi phakathi lapha khona kanye phakathi kobuso bakho manje ungeza lapha uvelaphi manje na eBoston eKentucky ungaliphakamisa ekhanda lakho ininikazi kulolu hlangothi lobuso balo belinokuthile emphinjeni walo phansi lapha kudlikiza kugcuma phansi laphezulu umsipha yini leyo na kunjengoba nje iBhayibheli lathi umoya oyisithulu waphuma kumuntu udokotela akakwazanga ukukuthola ngoba kwakunguku ukuhlinzwa komsipha umsipha usekhona kodwa kukhona ukuthize kulowo msipha okuwenza ugcume futhi ukhubeke odokotela abakwazanga ukukuthola lokho kusobala ngoba ubusebe kodokotela abayishumi nantathu abehlukene. Kuli manje uJesu Kristu ukumisile futhi nanto phambi kwenu futhi nizophila nizoba kahle manje uNkulunkulu akubusise dadewethu Khinza uNkulunkulu akubusise lolu usuku lwakhe lokuzalwa futhi wathi olujabulisayo kunazo zonke ake abanazo mbukeni njengoba ehla akumangalisi yini lokho na ake sithi makabonge uNkulunkulu makabonge uNkulunkulu manje siyayithanda iNkosi yethu Jesu ethandekayo ngayo yonke inhliziyo yethu lapho ethabenakele sifunde ukumthanda nokumthemba ngakho konke esikudingayo manje ngiyabonga ngokugcina ikhanda lakho likhotheme futhi manje bazoletha isigulu esilandelayo ngenkathi ukhothamise ikhanda lakho futhi ube semkhulekweni yimikhuleko yenu nani. Wena ungu ehe futhi yini impela futhi yini inkathazo yakho na Ehe, ingabe wena uyisithulu noma ukuthize kokwakho? Ehe, yebo ma'am, ukuthile njengamathumba noma ukuthile na? Kulungile, futhi ungowase Ohio na? Lo dadhe uvela le Ohio, inkathazo yakhe isezindlebeni zakhe, bona ba ziyaqhuma futhi zintswininize futhi umbangele izinkathazo eziningi futhi siyakholwa ukuthi uJesu angakunqoba lokhu noma usevele kunqobile futhi siyeza manje ukuzothatha kunqoba kwakhe Calvary. Manje baba wethu nomusa sasezulwini siletha kuwe udede wethu othandekayo oze evela kude Ohio lapha namuhla ukuba phulukiswe futhi ngayo yonke inhliziyo yami nemikhuleko emide ubusuku bonke ngikucelile Nkosi kuba wenze lezi zinto futhi ngiyazi ukuthi kulula ukukucela lapho wathi uyokwenza ngibonga kakhulu ngokuthi ukwenzile. Manje simletha kuwe kukhanyeni kwesiphambano saseCalvary lapho uJesu emi lapho owenza ukubuyisana ukuthi washubeka kanjani phakathi kwamazulu nomhlaba ukubuyisanisa kwasezulwini emhlabeni ngokuchithwa kwegazi lakho uqobo. Ukuthi waphakanyiswa kanjani emhlabeni, wafa maphakathi emoyeni, futhi lapho igazi laconsa phezu komhlaba ukungcolisa isiphambano esidala saseCalvary. Yilapho-ke omosha khona imibuso, yilapho-ke owaphanga khona usathane konke ayenakho, wabuyisela emuva futhi wanikeza abantwana bakaNkulunkulu okungokwabo ngokomthetho. Yilapho-ke usinika khona kuphila kuphakade, yilapho-ke usinika khona isithembiso sovuko, wo Baba wasezulwini owakhokha inani futhi namuhla umkhokhele ukuphiliswa kwakhe futhi ngimi njengencibi yakho kanye nalawo amanye amakhulu ezinceku kulesi sakhiwo. Futhi siyamlaza lo devil othupha udadewethu futhi sithi ngokulunga kukaKristu ngomyalo wakhe eCalvary siyakulahla kude kudadewethu futhi simthumele ekhaya lakhe e-Ohio ukuze lezi umsipha angaphinde ubile lapho futhi ugume futhi ukuthi uzophila ngokuphelele ngoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Siyakucela, amen. Manje dadewethu uma usobala ukukhombisa noma yini ubungeke ukwenze kodwa uyakukholwa awukukholwa na? Wena uyakukholwa, ngifune uhambe uze ngapha manje kuwe ungaphakamisa ikhanda lakho. Udadewethu lapha akakwazanga ukukhombisa lutho ngoba bezingantswininizi ngaleso sikhathi izindlebe zakhe, kodwa sineke lokukusa isiqiniseko enhliziyweni yami nasenhliziyweni yakhe futhi ngiqinisekile enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu umphulukisile udadewethu. Uyakukholwa na? Futhi kuzoba ubufakazi futhi uNkulunkulu akubusise dade, amen. Makabonge uNkulunkulu. Manje singaphinda sikhothamisa amakhanda ethu futhi sisakhululekela omunye. Awu dade, ngikubona usendukwini yakho yokuqhugela, ngakho-ke ngiyazi kakhulu ukuthi yilokho. Manje siza kukhuleka, khothamisa ikhanda lakho umzuzwane nje ngenkathi ngisakhuluma nodade. Manje yini inkathazo yakho sisi? Na, yebo ma'am, futhi lokhu yilokho kudiyazela. Ngabe kunjalo na? Umfuthi wegazi phezulu, yebo ma'am, futhi ngumKristu, yebo ma'am, futhi uyakhola manje ukuthi usuze enkosini uJesu dadewethu na? Manje udadewethu namakakala mabi uhamba ngenduku yokuqugela yokukusekela futhi unomfuthi wegazi phezulu nezinto eziningi ezingalungile ngaye. Simyise kuJesu ngalesi sikhathi kokuphulukiswa kwakhe. Yiba semkhulekweni manje ukuze umkhuleko wakho udlulele yena. Manje baba wethu sezulwini othandekayo, udadewethu othandekayo umi lapha nokho ungowesifazane osemusha, kodwa usathane ubeyomnika uhlangothi ukuba ubengakwenza, ubeyomlalisa ngaleya empeteni wosizi, ubeyomkhipha ekuthunyweni uma ekwazi ngokuba akabufuni ubufakazi bakhe. Kungani lokhu kwenzeka kumKristu na? Kungani na besingabuza noma labo abangeqonde? Kodwa baba, siyazi ukuthi bekungokwenkazimulo yakho. washiyo ngesinye isikhathi kubani owonayo lo mfana noma unina noma uyise na wena wathi akakho kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu siyakukhola lokho kodwa dewethu kulokhu kusa sikhola ukuthi ingaleso sizathu amaqakala akhe aba kuleso simo sikholelwa ukuthi ingakho umfuthu wegazi ophakeme wamshaya ukuze umbonise uthando lomusa wakho kuye ukuze ufakazise kuye ukuthi uJehova uphulukise izifo zethu uNkulunkulu sikholeka ukuthi lo mfuthu wegazi uzokwehla ngaleyo ndlela aze athi uDokotela kwenzakaleni kuwe na kholeke kuDokotela uyothi uJesu ngiphulukisile siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzomenza ahambe ngalawo amaqakala ngaphandle kwalokhu kusekela ukuthi uzokwazi ukuhamba futhi aphile futhi abe njengoba efuna ukuba njalo futhi baba izwi liphumile nokho ngobulula balo nendlela enqunyiwe kodwa impela liyithathile inhliziyo indawo ezinhliziyweni zalamaKristu futhi manje umi lapha ulindele ukuphilikiswa kwakhe awulahlekelwa ngumuntu futhi ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzophulukisa odede wethu futhi uzomphilisa futhi manje njengenceku yakho njengomuntu okholelwa kuwe kanye nalezi ezinye izinceku zakho ezikhotheme ngomkhuleko senyusela odede wethu eCalvary ngaleya kulenga inkosi uJesu Oh kumangalisa kanjani ngimi ngale yamhlaba ngaphansi kwakhe amazulu ngaphezulu kwakhe ebuyisanisa uNkulunkulu nomuntu ndawonye futhi sizegameni lakhe futhi kuvimba lona kwesifazane kubeni inceku ekhululiwe ngokuphelele udevele futhi lapho uJesu wamhlubula futhi wena wathatha wonke amalungelo ngokomthetho ayenawo wawasusa kuye futhi namuhla ungukusabisa kuphela futhi ngeke sikwamukele Ngeke sikwamukele ngoba uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu usinika ukufakazisile usitshele ukuthi besingakwenza futhi siyakukholwa futhi sibuyisela lokho okuzama ukuphanga udadewethu sinika impilo yakhe sisusa lobu buthakathaka emaqakeleni akhe sibuyisela lo mfuthu wegazi simeni sawe sejwelekile futhi sikhuza udevele okwenzile egameni likaJesu Kristu ekukhanyeni komhlatshelo waseCalvary Phuma kuye sathane umubi futhi awusakwazi ukumbamba esinye isikhathi futhi wena Nkosi owanikeza umbono ngobunye obusuku futhi wathi lezi zinto zizoba khona wena uqinisile futhi awehluleki futhi manje ucela ukukhululwa kukadede wethu ngegama likaJesu Kristu oyokwamukela lonke udumo nenkazimulo Namakhanda yenu ikhotheme wonke umuntu manje dade ngempela ngaphandle mina into kuphela engingayisho ukuthi ubuso bakho obebubomvu ngempela futhi bucwazimula lapho ukhuphuka sebehlile angazi noma uyakuzwa yini uyizizwa uthobile futhi upholile futhi manje ake sibone induku yakho yokukhugela lapha umzuzu nje angikholwa ukuthi uzophinde ube nayo futhi vele uhamba hambe lapha ngaphandle kwayo hamba nje niyabo vele uhamba hambe lapha manje lokho kulungile manje ngifuna nina nonke nibuke ninikaze ebelibovu ubuso lizizwe lithobile buka ukuthi kubukeka kanjani manje ububonile ubuso balo ukuthi belibukeka libovu kanjani futhi lapho li futhi lizizwa ngokwejayelekile ukuthi uNkulunkulu uliphulukisile futhi waliphiliza futhi induku yalo yokuqhugela ngeke lisayidinga leyo akulendaba ukuthi likuphi kubeka uye phansi dade nje thatha into nje uyithwale ngisale ukuthola ilengise endlini yakho kube yisikhumbuzo niyabo ngeke kudingeke ukuba ube nayo ake sithi mayibonge inkosi kulungile singaphinde sikhothele semakhanda yethu manje ngomkhuleko kulungile ngamletha udade futhi yini inkathazo yakho dade wethu na Oh, uvela kuphi na? Madisonville, Kentucky, Nkosikazi Jackson. Lo dade unesifo samathambo kanti ezinye izinkinga zangaphakathi zimbi kakhulu futhi angazi ukuthi kuyoke kwenzekeni uma uNkulunkulu engamsindisi mhlawumbe uzodingeka ahlinzwe futhi lokho kuyingozi kakhulu ngaleso sikhathi ngakho ke sikhulekela ukuthi uNkulunkulu abe nomusa futhi amphulukise Baba wethu yasezulwini nomusa, siletha kuwe namuhla udadewethu othandekayo, uza yonke indlela evele eMadisonville eKentucky ezansi lapha ukuzokhulekelwa, futhi wena ngumphulukisi onobuNkulunkulu. Futhi ngimletha kwenamandla wonke wakho nasebukhoneni bakho obukhulu, yena amandla akho nobukhona bakho, ukukhuza lesi sifo samathambo esidala esingafaka udodo calciumi kulawa amathambo eminwe yakhe. Lokho kungafaka udodo wecalciumi kulawa amaqakala namadolo. Nango elele elulekile empeteni, ukhona umuntu omfunza ngepayipi. Oh, wena moyo mubi ubungabangela ukuba impilo yakhe ithathwe kulobu obunye ubuthakathaka, kodwa siyamletha namuhla kuJesu Kristu. Futhi uNkulunkulu ukukhulisa ukukholwa kwami uqobo ngaye manje. Ngazi ukuthi umkhulu wokukholwa okhulekiwe, ngiyamlahla udeveli, ngimxosha kuye naye ngoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Mkhulule esifweni samathambo nazo zonke lezi ezinye izifo, ukuze aye ekhaya futhi aphile, futhi anikeze ubufakazi kulo lonke lelozwe benkazimulo kaNkulunkulu. Sathane ulahlekelwe ukunqoba noJesu Kristu unqobile, futhi sengathi angaphile ngoJesu Kristu. Amen. Dadewethu othandekayo, kungahle kungabibikho lutho abantu abangalubona, kodwa ngikholwa ukuthi uphilisiwe. Phakamisa izinyawo zakho ubone nje uma uzizwa ungcono esifweni sakho samathambo. Uzizwa ukahle manje na? Manje nonke niyabona ukuthi uzinyakazisa kanjani izinyawo zakhe. Cishe hamba kwehle ngqo manje, njengencane nje ininikazi elisencane, ukuthi nje awukwenzi, ngisho awukwenzi. Sidumisa nje iNkosi uJesu ngabo bonke ubuhle nomusa wayo. Manje hloniphane ngokuzithoba wonke umuntu njengoba sikhuleka, futhi manje kancanyana nje, futhi thina ngokushesha nje lapho sikhulekela lengane, khona-ke sizoninikeza ikhefu elincane, khona-ke ningahamba. Kusithatha nje cishe imizuzu emithathu manje, khona-ke sizoba nekhefu elincane, bese-ke siqala ngabanye abantu abengeziwe. Kulungile, wonke umuntu akahloniphe ngokuzithoba ngempela manje. Kulungile. Ngabe yingane efuna ukukhulekelwa na? Futhi ufuna ukukhulekelwa nawe na? Futhi Wilson, ngiyajabula kwazi ukukuxhawula. Futhi ingane yakho ngiyabona. Oh yebo, ngiyabona. Yilena enento efana nokudikiza iyawa. Ngiyabona iphihlize ubuso bayo obuncane phezulu lapho. Awu, manje ke dade uzokholwa nawe futhi Wilson namuhle ukuthi uJesu uzosusa lokhu enganeni yakho, futhi ayiphilise na? Manje ingane encane yebi lapha inokuthile okungalungile, yayinokudikiza ukuthi iyawa, futhi ubuso bayo obuncane, amehlo ayo amancane ahuzukile, futhi amnyama kanjalo njalo. Nobaba ufuna ukuphiliswa futhi manje. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzosusa lesi siqalekiso kuleyo ngane encane. Manje zithambeli, niyakholwa yini ukuthi owethu nomusa baba sezulwini ngomusa wakhe ozovumela lengane encane iphile ingabe nalokhu kudikiza ukuthi kuzoyeshiya na? Niyakholwa uma sicela ubaba wethu sezulwini uyokwenza na? Kulungile, asikhuleke. Futhi Wilson, yayiyini inkathazo yakho na? Ngikhohliwe. Ngiyabona mhlawumbe into efanayo obe kuyinkinga ngengane. Futhi kulungile, manje sonke sihloniphe ngokuzithoba ngempela. Manje baba wethu wasezulwini nomusa, siletha kuwe kuqala njengoba efika kuqala emhlabeni uyise wengane, futhi izinto ezimbi ezimehlele udeveli umnqobile ezikhathini eziningi ezinkulu. Kodwa namhlanje simlethe ebukhoneni bukaJesu Kristu ngendlela yomkhuleko, simlethe eCalvary lapho uJesu afela khona ukuze abe nemizwa emihlanu ngokugcwele. Futhi siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzoba nomusa kuye, ukuthi siyakholwa ukuthi lezi zinto esizenzayo zingokwezwi lakho. Wena wathi ngegama lami baye kukhipha umoya omubi. Siyakukholwa lokho, nokho izikhathi abantu wangitshele into ethize kufanele ngiyenze lento ethize kufanele ngiyisho futhi angizange ngikhumbule ukuthi kwakuyini ayisho ngenkathi ngivuka uyakhumbula lokho ngobunye ubusuku embonweni ngenkathi ekhuluma kimi futhi lezi zinto kwakungafanele zenziwe esidlangalaleni kufanele kwenziwe ngaseze futhi umfoti Cox omi eduze saphakamisa mhlawumbe kungaba kuhle kakhulu ukuvumela abantu beze ngalendlela mangibe nomuntu ngayedwa ngesikhathi egumbini lomkhuleko lapha ukuba lokhu kwenziwe ngesonto eledlule ngenkathi ngilapha bengikwenza lokhu kuqala ethabenakele ngathola wonke umuntu ekhothamisa amakhanda abo ukuze ngikwazi ukuhamba ngehlele lapho kulona wesifazane owayekhubazekile lele kulolu hlaka futhi wakhululwa ngokuphelele futhi kulokhu kusa ngithe nkulunkulu uma nje uzongisiza isikhashana isixuku size singahlaliseki awu ngisize kuze kuba mhlawumbe uma ngingagcina abantu bekhothemise amakhanda abo ukuze bengakuboni kwenziwa niyabo wonke umuntu futhi uma ngibeka ngiqala ukubeka izandla zami phezu kwabantu kodake wonke umuntu uqala ukuthola oh ngiyakuzwa esandleni sami niyabo kanjalo futhi uma kufika kodake wonke umuntu uyaqala niyabona ukuthi kuba kanjani na okwakungukulingisa kwenyama ngokuphelele kunjalo impela umoya ongcwele ofanayo wangitshela ukuba ngikwenze wathi kwakunjalo ngakho ke ngangazi ukuthi kwakungalungile ngakho ke kungaleso sikhathi angitshela ngazi kobunye ubusuku wathi nibangela inqwaba yokulingisa kwenyama ukuthi kuvuke nokwenza lokho wathi manje makungabonwa umuntu lokhu futhi lokho ebengikwenza kulokhu kusa ukuze nje nonke nazi nizobona manje ukuthi ngini tshele iqiniso kaphelani nje manje ukuthi inkosi izokwenze njani kulezi zimvuselelo ezizayo kuzoba ngokwedlulele ngokuchichimayo ngaphezu kwanoma yini sake yenziwa namanje niyabona nje manje khumbulani angiyena umprofeti wamanga ngikhuluma iqiniso uNkulunkulu wayengeke yaqamba amanga futhi ubone ukuthi ngeke yini kube kukhulu kunalokho okungakazi kube yikho nganoma yisiphi isikhathi manje nina abantu abathandekayo kunabaningi benu abashaye umugqa lapha kuba nikhulekelwe sesishiywa isikhathi ngizo futhi ngiyazi ukuthi ufuna ukukhulekelwa futhi ngifuna ukukhulekela lezi zinto ninikazi linentombazanyana yemi lapha nomama iphethe ingane encane nabo bonke futhi sifuna bakhulekelwe asifuni na sifuna baphilise ngamunye laba bafana abancane abagoqe phansi lapha futhi bonke muva phakathi lapho abantu nabantu lapha abanomdlavuza nesimo sibi futhi bazokufa manje azikhole yini ukuthi Jesu ulapha manje na futhi siyakhole ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi uzosiphilisa sonke ngabanye awukukhona lokho na uyasithanda sonke uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu uzophulukisa intombazanyana akasuye kade lapho lentombazane na yena usevele uqalile busise inhliziyo yakho uvela kuphethe wethu na eKristwood eKentucky oh ake sithi bayibonge inkosi umfowethu nevele uyeza wakhuleka le ntombazanyana awubhuti wami lapha umfowethu Wood uvela eKristwood futhi eyakhe uyabaza umfowethu Wood uyabazi na yeah ungusonkontileka lapha ya yebo lengane encane lapha ivela phi tete wethu na eGary eIndiana futhi yakhole ukuthi izo hamba buyele eGary futhi uphile awukhole na impela uyakhole kulungile futhi bavela phi abafana abancane na eAustin eIndiana niyakholwa ukuthi nizobuyela muva futhi liphile namuhla futhi anikhole na impela siyakholwa ngabe ileyo ngane encane ezokhulekela tete wethu na uvela kuphi na eIndiana kuphi eNew Albany uyakhole ukuthi ingane encane izophila na impela futhi uyakhole ukuthi bonke laba abanye abantu bazophila ngalapha wonke umuntu na manje ake sizibophe ndawonke futhi sithi Jesu Christu uyaphila futhi uyabusa oh cabanga ngokuphakama kwenkosi Jesu ubani owayengenza lawo mehle ngala phuputheke ngokuphelela vuleke ubani obengenza leyo ndoda engingizayo futhi ibe lapha futhi ikhulume ngesibindi nangokutshwelekile ubani obengenza lezi ezinye izinto zenzeke uNkulunkulu unguNkulunkulu akasiye na Lezo izinto ezincane kulokho azokwenza uzokwenza ezinkulu izinto ezinkulu futhi nje aqhubeke ezenze aze yafike kunjalo manje uzokutshela isimo sengqondo kufanele ungene kuso ngena esimweni sengqondo saloku Jesu ulapha manje ngiyakwamukela ukuphulukiswa ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke futhi manje sekufeziwe enhlizweni yakho njengoba nje uza kuye ukuze usindise wena yithi inkosi Jesu nginikela gakho gongo kwami akusekho engingakwenza nansi inhliziyo yami nansi impilo yami ngizinikela kuwe lokho kuphela okungenziwa bese ke uthi ngiyakholwa inkosi Jesu futhi khona manjalo kuthile lapha phansi kuthi yebo uyakholwa yebo uyakholwa inesikhathi singakanani ingane yakho igula mfowethu na selokhu yazalwa inkathazo yayo na ilibele bukani niyazi ukuthi udeveli wenze lokho kunjalo udeveli wakwenza lokho uNkulunkulu angayiphilise leyo ngane futhi cabanga nje ngibona inqaba yalolodaba lokho kuyinto evamile ngokuphelele nokuhle manje futhi ngiyafuna ngiyazi ngithole ingane encane nami futhi ngiyazi ukuthi uzizwa kanjani futhi vele ube nesibindi nobabili ngamaKristu na Akekho noyedwa kinina ongamaKristu na nizonikela ngezimpilo zenu kuJesu kulokhu kusa nime lapho futhi nithembise ukuphilela yena uma uNkulunkulu ezovumela ingane yenu encane iphile futhi ibe ngejwayelekile na nizokwenza uzokwenza futhi na uzokwenza 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 dide wethu na uNkulunkulu alibusise manje seniba ngamaKristu uma namukele inkosi uJesu njengomsindisi wenu manje siya memukela njengomphulukisi wengane manje baba sezulwini ngekathi ngibeka izandla phezu kwalomntwana omncane obusisiwe ukuthi abantwana ababili abasanda kuzalwa basanda kuza ubaba nomama futhi kudingeke ukuthathe lengane ukuba lethe kuphileni kuphakade mhlawumbe ukuba bekungengenxa yokuthi ingane ibenga lendlela ngabe balahleka engula phakade kodwa umntwana ube ngokwesikhashana noma umsindiso omncane kubo ukuba lethe inkosini uJesu okwensindiso yabo siya kubonga baba futhi manje babusise Bangabantwana bakho baya kwemukela wena wathi Jesu lelakho ozwa amazwi am akholwe ngokuthumileyo unokuphila kuphakade futhi akasoze aye kulahlweni ngibuka phezu kwalezi zithandani ezisencane lapha futhi ngibona lokho kukhanya kulenga phezu kwazo njengoba ngiqala ukuya ekupheleni komuqa futhi ngibona lokho kukhanya kulenga phezu kwalezi zithandani ezisencane ngicabange ukuthi kuhle ukukhuluma nazo baba hayi ukuthi izethameli ziyezwa kodwa wena wedwa Futhi manje bekuyini na bekunguwe udonse enhlizweni yazo ngaleso sikhathi sibucayi kakhulu uNkulunkulu sibonga kakhulu ukuthi bangamaKristu sibusise ingane yabo egameni lika Jesu Kristu siza ngoba uNkulunkulu wathi noma uJesu wathi ezili lakhe celani kubaba noma yini niyithandayo egameni lami ngizokwenza futhi ngakho-ke sicela ubaba egameni lika Jesu Kristu indodana yakhe ukuthi uzobusisa lengane futhi kwangathi kungaba khona ushintsho olunjalo kulengane emahoreni angabashumi amabili nane alandelayo kuze ukuthi uyise nonina bazothokoza futhi bazi ukuthi kwenzekeni ukwazi ukuthi inkosi yabo abasanda kuyithola uJesu uphulukisa ingane yabo siphe khona kozi ngiyayikhuza imisebenzi kaDevil izono ziyavunywa ubaba nomama bangamaKristu manje sathane awusenalungelo sekuphelile ngakho-ke siyakunqoba ngegazi likaJesu Kristu owasiyala ukuba sezinjalo futhi siyakulahla kulo mntwana futhi manje kwangathi ingaqala kukhula futhi ithuthuke futhi lulame futhi iphile futhi ibe umntwana osemncane okahle ozokwenza uyise nonina bazichenge ngaye egameni likaJesu senza lesi sibusiso amen ningamaKristu manje nobabili kuKristu buka umehluko wengane yenu futhi nihlala kuphi manje na eGary Indiana ngibhalele noma ungishayele ucingo ezinsukweni ezine noma izinhlanzi zilandelayo futhi nibone ukuthi mehluko muni eniwubona enganeni lapho senibuyela ekhaya masimbonge uNkulunkulu ngalomsebenzi omangalisayo ngiqale ukwehlela lapha ngikuphelele kumuqa futhi ngiqala ukukhuleka bengiqhubeka nokuqaphela ucobo lulapha kakhulu kakhulu manje nje niyalubona qaphelana abantu kanjalo njalo kodwa ngithi ukwenza lokho kwesibili ngikuphonse ohlangothini lodwa ngize ngidingeke ukuba nje ngase nenekazini esikhashaleni sedlule kodwa ngikubonile kulengela phezu kwalezo zithandani futhi bengilokhu ngibangela ukuthi bekukuphi futhi ngicabangile yilapho obekukhona khona ngqo kulabo bantu lapho ngakho ke manje sizokhulekela wonke umuntu nonke nizokhulekelwa inqobo nje uNkulunkulu mangiphile futhi sizoqala futhi sikhuleke ukuze sithi ukuphuma sifika lapha ekupheleni komugqa futhi Freeman unayo kulungiswe lapho ukuze sidlule na manje ngizokwehlela lapho futhi ngikhulekela wonke umuntu futhi ngifuna nidlule nithokoza futhi nibonge uNkulunkulu ngokuphulukiswa kwenu amen
to the people near watch brother Neville's broadcast
kubantu eduze buka ukusakaza kukamfowethu Neville ngomgcibelo zayo mayelana kwalenkonzo yangesonto elizayo uma ngibuya ngesikhathi okwangesonto elizayo kulungile